Kuyinhlanhla impela ukuba lapha kulokhu kusa kulolu suku lokuzalwa lomkhandlu wabakhulu besonto wosomabhizinisi beFull Gospel lapha ePhoenix nokwazi ukuthi inkosi inginike ingxenye encane yakho ukuba ngibe ingxenye yale nhlanganyelo. Ngifuna ukubingelela umfowethu Carl Williams nomkakhe umfowethu Stromey nonke lapha emsamo umfowethu Shores umfowethu Outlaw abefundisi nani nonke bantu abahle. Niyazi nganginosuku lokuzalwa ngevikele edlule nami futhi nje ngithe ukuba mdadlana kancanyana kunomkhandlu wabakhulu besonto. Ngikholwa ukuthi uthe mihlanu neiminyaka ubudala okumkhandlu wabakhulu besonto. Omunye wathi ngelinye ilanga wathi uneminyaka emingaki mfowethu Branham, ngathi amashumi amabili nesithupha. Ngase ngithi sengayesula iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yokuqala angiyikhonzanga kahle kangako kuyo, ngathi ngethemba ukuthi iyakwenza nayo ukuyithola ukuba ikwenze kuzokwehluka. Kodwa kuhle ukuba lapha futhi manje sifuna ukuba singathathi esiningi sesikhathi senu ngoba ngiyesaba njalo emva kokuthi ngizwe ngalezi zimfakazo nezinto eyenzekayo ukuthi nginamaculo ukuthi ngizokwenza ukuthize okuzophazamisa lokho futhi bengifuna ukwengeza kukho. Uma bekungaba khona noma yini ebengingayengeza kukho labo dadewethu lo mfowethu ocula iculo kulokhu kusa umfowethu oyikhalati ngilithokozele lelo iso emzwililini. Nalabo dadewethu abacule leli culo lokho bekungokunye kosizo lwami kusukela ngilapho okokuqala. Nginalo lelo erekodini futhi ngisanda kulidlala nje ngithanda ukuxoxa ngakho naye. Futhi ngicela umfowethu Dawson really lapho umngani wami ukuthi ubengakwenza yini abanye babo uma bezobona uma bezothola la umanenekazi uma bebesalokhu bekhona lapha emhlabeni ukuba balicule futhi kulokhu kusa. Futhi ngathemba ukuthi uTerry unalo futhi ngicabanga ukuthi ukwenzile. Ngifuna ukulisusa lelo lapho mhlawumbe liye erekodini noma okuthize ngoba ngilithanda ngempela lelo culo naleso isifiso sam ngokuxoxa ngakho naye. Ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukwenza lokho yingakho silapha kulokhu kusa. Manje imihlangano ezayo ngeviki elizayo ngabe kulungile ukusho na ngifanele ukuba ngibe sekhaya ngaleli viki elizayo eTabernakele ngesonto elizayo ngendlela inkonzo yePasika ngomgqibelo ebusuku ngesonto ebusuku. Bese ke ngibuyela eCalifornia nonke ninabantu enizungeze iCalifornia ngojabula ngempela kuba nani emhlanganweni lapho futhi ngiyacabanga uBilly uthumele isaziso esingesiso. Ngabe uthe ehotela iBiltmore ngiyakholwa uzoba khona kuse akalitholakalanga futhi use East Montana embassy hotela ngakho noma yibaphi abantu beFull Gospel lapho bayonazisa uma ningapho. Bese ke siyabuya lapho bese ngiya eNingizimu Afrika ke inyanga yodwa nje kusukela namhlanje sintweza siya eNingizimu Afrika sibheke isikhathi esikhulu enkosini cishe izizwe ezintathu ezansi lapho. Ngakho siyayinxusa imikhuleko yenu mhlambe ngeke ngikwazi ukuphinde nginibone uma inkosi iqhubeka ngathi ukuba sihambe ngize ngibuye futhi ngethemba ukuthi nginombiko omkhulu wenu uma sesibuya. Ngesikhathi sokugcina ezansi lapho ngicabanga ukuthi inkosi yanginika umhlangano omkhulu kunayo yonke sengake ngaba nayo futhi ngesikhathi esisodwa sokubizela e-altari. Manje lokhu kuphuma okomdabu uqobo ngokwazi kwami kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zemukele uKristu ngesikhathi esisodwa. Futhi sacabanga ukuthi mhlawumbe babeqonde ukuphiliswa ngokomzimba ngoba lapho kwakukade kukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ezaphiliswayo ngesikhathi esisodwa. Futhi ngosuku olulandelayo imeyor yeTheku okungu-Sydney Smith yathi yani efasiteleni lakho ubuke abezayo behla ngomgwaqo. Futhi wawukhona amaveni ngamaveni ayethwele nje egcwele inqwaba yezinduku zokuqhugela ezindala nezinto nje zinqwabelene ababeza ngemuva. Umdabu ababikade belwa bodwa beza behla ngumgwaqo wedolobha becula ukholwa kuphela ngolimi lwakubo lomdabu. Ngiyanitshela inhliziyo yami yaxhuxhuma njenge uma ubona into enjengaleyo umfowethu Shores wena ukuzwa ukuthi umsebenzi wakho awusilona ke ize uyabo wazama. Futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uyakuphinda futhi hayi ngoba sasehlela lapho kodwa ngoba sibheke ukufika kwenkosi. Futhi njengoba icilo lishilo sifuna leyo encane imvu elahlekile leyo yileyo ngeke afike kuze kungene leyo mvu. Zonke zifanele zibe sesibayeni angeke awuvale umnyango kuze kungene leyo yokugcina. Ngakho bafowethu abangabefundisi ngikanye nani impela kulokhu ukusa ngokuzama ukuzingela leyo mvu yokugcina ingahle ibe sephoenix kulokhu ukusa angazi kodwa uma eyokugcina ingena khona ke umelusi wezimvu uyovala umnyango. Yebo, ungalisho impela lokho kulunge ngokuphelele. Angikholwa, yimina engikubhalayo engizokusho cishe impela. Njengoba sengiguga ngikuthola kunzima kakhulu ukukhumbula, ngibhala imibhalo yami phansi kanjalo njalo. Ngangivamisile ngangelakanyisa cishe imibhalo engamashumi amahlanu emqondweni wami ngingalokothi ngisho ngidlule ngqo kuwo. Kodwa senginenqwaba yamamayela amahadlahadla emva kwalezo zinsuku. Ngakho sibheke kufe kwenkosi, inkosi nibusise nonke. Bese ke wenyukela lapha, bese uyacabanga, wehlela lapha, bese uzwa laba bantu befakaza, uyacabanga, awu uma ngenyuka ngizosho okuthize ngalokho. Manje ke kuningi kakhulu okufanele kushiwo, ungaba usuku lonke ukusho. Kodwa ngimthokozela ngempela. Nginithokozela ngempela nonke kwangathi lo mkhandlo omncane wabakhulu besonto ungaqhubeka nje ukukhula kwangathi onke amabandla ePhoenix angaqhubeka ukukhula uJesu azafike ngumkhuleko wami oqotho. Manje ngiyacabanga nje ukuba siziphumuze nje kancanyana asime sisenomkhuleko nizoma na. Nkulunkulu Somandla, ubaba wenkosi yethu Jesu Kristu owamvusa kwabafileyo futhi umuphe thina njengomhlatshelo nenkosi nomsindisi. Ubonga kakhulu ngalenhlanhla esinayo kulokhu kusa okuma ebukhoneni bakho nabantu bakho ohlengiwe futhi ababheke ukufika kwakhe kwesibili okuyinkazimulo ukuba asemukele kuye. Uma kukhona isono phakathi kwethu Nkosi, sihlambulule ngehisophi lakho futhi siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzophilisa wonke umuntu ogulayo ophakathi kwethu. Futhi uma bekungaba khona ngethuba labo ongakwaziyo kulombhaphathizo omkhulu kamoya ongcwele esiwulwela ngokukhuthazela futhi sithi kungokufanele ngokumbhalo ngalolu suku lokugcina. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzokwehlela phezu kwethu sonke namhlanje futhi usiphaphathize kabusha singene emzimbeni futhi ulethe labo abangaphandle bangene nabo Baba. Sibusise njengoba sifunda izwi lakho futhi sikhuthalele ukukhuluma lokho kuyiqiniso lezwi lakho. Vala imilomo yethu kulokho kungesilo iqiniso futhi uvule izinhliziyo zethu nemilomo kulokho kuyiqiniso njengoba sizinikela kuwe. Sebenzisa imilomo yethu kuba ikhulume nezindlebe zethu kuba zizwe nezinhliziyo zethu kuba zemukele ngokuba sikucela egameni likaJesu okumisele ukuba kube njalo. Amen. Ngithanda ukufunda ezweni elingcwele izindawo ezintathu eBhayibhelini futhi uma nithanda kumaka lena futhi nifuna ukuqhubeka nayo ukuyifunda nenzele ulwazi oluqhubekayo, ngijabula kakhulu uma ningayimaka phansi. Izindawo engizofunda kuzo nguMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili eliqala kuya kweleshumi, bese ke kuba izambulo sokuqala eleshumi nesikhombisa kuya kweleshumi nesishiyagalombili, kwabaseRoma besishiyagalombili eleshumi nanye. Angiphinde futhi manje uMathewu wamashumi amabili neshagalombili okuqala kuya kweleshumi izambulo lokuqala leshumi nesikhombisa kuya kweleshumi nesishagalombili nakwabaseRoma besishagalombili eleshumi nanye.
Now we are approaching Easter. And as you're getting your places and marking it down.
Manje sisondela ePhasikeni futhi njengoba nisathola izindawo zenu futhi nikumaka phansi ngicabanga ukuthi leli viki elizayo liyiviki lomlando likhulu kakhulu nelikhulu kwedlula onke kunawo onke amaviki onyaka. Ngicabanga ukuthi into enkulu okwedlula zonke esizoyigubha ngaleli viki elizayo kwakuyisehlakalo esikhulu okwedlula zonke ezake zenzeke emhlabeni. Angicabanga ukuthi noma yini ibingasedlula. Wena uthi awu unqamulezo lwalulukhulu kodwa amadoda amaningi file, amadoda amaningi ibibethelwa ngisho nasezinsukwini ezifanayo zenkosi yethu. Kodwa ukhona oyedwa kuphela wabo owavuka kwabafileyo lokho walibeka uphawu. Manje ngifuna ukufunda futhi lolu uhlobo oluncane olwandulela umlayezo wePhasika inkosi Thanda cishe imizuzu engamashumi amane. Manje asifunde evangelini likaMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili siqale. Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lolokuqala lweviki wafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Futhi bheka kwaba khona kuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehle ezulwini yeza yaginga itshe yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Kepha abazithibayo abalindi ngexolisa bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Ngakho lapho ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini futhi nibone indawo lapho inkosi ibilele khona. Hambani masinyane nitshele abafundi bakho ukuthi uvukile kwabafileyo, bhekani uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona, bhekani nginitshelile. Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza kukhulu. Bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Besaya kubikela abafundi bakhe, bheka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Besondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye.
Then said Jesus unto them, be not afraid.
Wona uJesu wathi kuboningesabi, hambani nibike kubazalwane bami ukuba bahambe baye eGalile baya kungibona khona. Nezambulo isahluko sokuqala nevesi leshumi nesikhombisa neleshumi nesishiyagalombili. Ngathi kumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi kimi, ungesabi, mina ngokuqala nokugcina. Nophilayo ngangifile, kepha bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade. Amen. Futhi nginezihluthulelo zokufa nezehaides. Nasencwadini yabaseRoma isahluko sesishiyagalombili futhi siqale ngevesi leshumi nanye.
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you,
umake umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini.
Now I trust that the Lord Jesus.
Manje ngethemba ukuthi inkosi uJesu izonezela izibusiso zayo ekufundweni kwalamazwi. Sibona ukuthi iPhasika ngilifake isigcivizo enhlizweni yami uqobo njengomhlangano omkhulu ukwedlula yonke noma isehlakalo esikhulu kunazo zonke sonyaka. Ngifuna kunicela kubani ngixolele umzuzwana, lokho akuthi yini ukuba ngumsindo lapho kini kuthi ukubhonga na kulungile nizwa kahle kanjalo na anikuzwa ngabe sekungcono kulungile kanjalo na bengingafuni ukusondela kakhulu.
Now why I say this is because that
manje okwenza ngisho lokhu ingenxa yokuthi iPasika wakufakazisa okwakushiwo iBhayibheli wonke umbhalo owawulotshwe ngaye ukuba awenze wabeka uphawu obuMesiya bakhe ngenkathi evuka kwabafileyo. Uphawu lwePasika sinokuningi kakhulu kwalo namhlanje esikhuluma ngakho. Lokho sithenga uphawu lwePasika. Awu, ngifuna ukukhuluma kulokhu okuso ngokuthi uphawu lwePasika
it's a different seal than what we buy.
Uphawu lwehlukile kunalolo esiluthengayo ngemali yethu njengophawu oluya ezincwadini lwenzelwa ngicabanga ukuthi inhlangano yesifo sofuba kumbe noma balubiza ngokuthini ngicabanga ukuthi lolu phawu luphawu olwehlukile kancane.
Being that Easter is the
futhi njengoba iPasika liwusuku olukhulu lonyaka lwethu thina maKristu esizisho ukuthi singabantwana baNkulunkulu, ngifuna ukuzama ukubhobokela kulo futhi ngibone ukuthi sifanele sihlanganyele kanjani nalento enkulu uKristu asenzela yona. Yesu likaNkulunkulu lakhulunywa kwamaningi amaningi amakhulu eminyaka ngaphambi kokufika kwakhe, ngokubethelwa kwakhe, nangokufa kwakhe, nangokuhlupheka kwakhe, nangokuvuka kwakhe futhi. Sizokwedlula kulezi zinkonzo mhlampe ngeviki elizayo njengoba silalele izinhlelo zethu zomsakazo nasemabandleni ethu nabelusi bethu kanjalo njalo leli viki elizayo. Kodwa kuzo zonke izinsuku nangazo zonke izinto uJesu azenzayo futhi ngempela sithokozela konke okokuqinisekiswa kwakhe kwezwi likaNkulunkulu nalokho akwenzayo ukuligcwalisa ngokuphiliswa kwabagulayo evusa abafileyo ekhipha amademoni eshumayela ivangeli kwabampofu futhi egcwalisa onke amazwi uNkulunkulu athi uyokwenza ngenkathi efika. Bese ke futhi ehlupheka ngenxa yezono zethu esikhundleni sethu kuba abe inhlawulo yesono esiphambanweni lapho kungekho omunye futhi owayengakwenza ngaphandle kwakhe. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokho ngicabanga ukuthi iPasika labeka uphawu yonke into. Ngoba kwakukade kukhona abaprofeti emhlabeni ababeprofetile ngaphambi kwakhe, kwakukade kukhona abaprofeti emhlabeni ababephilise abagulayo, bavusa ngisho nabafileyo, futhi benza izibonakaliso ezifanayo uJesu azenzayo. Kodwa iPasika lakufakazisa labeka uphawu izwi likaNkulunkulu kuze kube phakade ekhulwini leqiniso. Wonke umnyama nokungabaza kwachithwa ngalokho kusa okubusisiweyo. Umuntu wayevalelwe njengoba kwakunjalo endlini yejele ngisho nasezikolweni zabantu ngaphambi kwalolu suku ngoba babekade bebone iminyakazo yezinkolo ezinkulu nokunyakaza kukamoya ongcwele kanjalo njalo. Kodwa ngenkathi umuntu efa kwabonakala ukuxazulula. Kodwa ngenkathi kufika lona futhi wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi, nginamandla okubuye ngikuthathe, wayeseke ehamba ekufakazisa akusho. Kimina lolo uphawu lwalo uma into ethize ishiwo bese ke ijikwa bese ifakazelwa. Uma umuntu asho njengoColumbus wayekholwa ukuthi umhlaba wawuyindingilizi futhi wabhekisisa imikhumbi njengoba sitshelwa ukuthi ingena kanjani futhi wayekwazi ukubona insika kude ngaphambi kokuba akwazi ukubona umkhumbi futhi wamfakazela ukuthi umhlaba wawuyindingilizi. Abantu babengakukholwa lokho ngalolu suku kodwa wayeyindoda yombono wahlela ukuba afakazise impela ukuthi wayenombono wani lelo kwakuyiqiniso. NoNkulunkulu wahlose ukufakazela izwi lakhe iqiniso ngakho wakukhona umuntu oyedwa owayengenza lokho nalo wakunguJesu futhi uyafika wase ekufakazisa lokho ukuthi kuyiqiniso walibeka uphawu. Nalokho kwephula zonke izimpawu zomnyama futhi Bahlakaza zonke izinkoloze zezinye izinkolo kanjalo njalo lapho amadoda amakhulu yayivukile futhi asho ezinkulu izinto ezimangalisayo kodwa onke sethuneni. Kodwa inkolo yethu yamaKristu iyona kuphela enethuna elingenalutho. Nalokho kuyafakazisa kimi ukuthi unguNkulunkulu wabafileyo noNkulunkulu wabaphilayo. Ukuthi wayengavusa abafileyo babuye baphile futhi. Nalamandla aphilisayo umoya wakhe ophilisayo ufakazisile iminyaka ukuthi nguye ongaphilisa abafileyo babuye baphile futhi. Futhi ngenkathi efakazisa ngesithembiso sakhe lamandla amakhulu anqubayo ayenawo ngephasika wafakazisa ukuthi wayenganqoba ukufa isihogo nethuna. Ngilo owayefile futhi sengiyaphila futhi ngiphila kuze kube phakade naphakade. Futhi nginezithuthulelo kukho ukufa isihogo nethuna. Inkulumo mbiko enjepho ukuba ingenziwa yinoma ubani. Futhi akusekho kuphela ukuthi wayenza kodwa wayesevele ekufakazisile ukuthi wayenakho ayezisho ukuthi unakho. Futhi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usheshisa usuku ukuthi lapho thina njengamaKristu akholwa yileli Bhayibheli singafakazisa ukuthi sikhuluma ngani nabo. Yilokho okwenza njengoba kushiwo esikhashaneni esedlule usawoti womhlaba udade ushilo kunjalo izwe lifuna lo sawoti. Futhi lapho singafakazisa ngezimpilo zethu nangeBhayibheli ukuthi izimpilo zethu ziqinisekisa lelozi ukuthi liyaphila namhlanje ukuthi lolo usuku esilubhekile. Izwi lomoya kwabaseRoma besiyagalombili lapho lelo leshumi nanye bathi uma lomoya owavusa uJesu Kristu ekini uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Akusikho ukuthi wafakazisa kuphela kuye kithi ukuthi wayenguJehova umhlengi futhi enamandla phezu kokufa isihogo nethuna. Kodwa futhi usinike ukuba sibe nokungena emoyeni ofanayo ukuthi thina uqobo singaba nesiqiniseko ukuthi nathi futhi siphiliswa yilowo moya. Ukuba umoya owavusa uJesu kwabafileyo uhlala emzimbeni wenu uyakuphilisa nomzimba wakho ofayo. Manje igama philisa lisho ukwenziwa uphile emva kokufa. Emva kokuba usufile khona-ke uzophiliswa. Izwe belivalelwe ekungabazeni izikhathi zeminyaka eminingi kwaze kwaba yileyo nkathi. Lokhu kwafakazelwa hayi ukuthi kukhulunywe ngakho kuphela kodwa kwafakazelwa. Ngicabanga ukuthi noma yini enosizo njengoba uJesu athi ngakho hambani nifundise izizwe zonke futhi nifakazise kuzo ngokubonakalisa amandla kaNkulunkulu kuzo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Labo abethembisayo futhi bathi bayakholwa usinika ukuqonda okungunqamula juqu kwakho ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuyoba isifanakaziso sobufakazi babo. Manje singasho ukuthi siyakholwa kodwa size sibe nesibonakaliso esifakazelwe athi siyoba phezu kwethu khona-ke siyavuma nje ukuthi singamakholwa futhi akusikho okungokwawo amakholwa. Ngokuba khumbulani ezinsukweni ezimbalwa ezedlule ngangilalele uhlelo lomsakazo kwi-KAIR ezansi eTucson nalomfundisi wayevune uhlangothi olumelene nathi ukuthi inkolo yePentecoste yayingelutho kodwa nje okukukhohlisa. Kwakukhona ukuba ingalalelwa yayingagxilile futhi wathi noma yimuphi umuntu owakhuluma ngezilimi nalezi zinto futhi azisho ukuthi uphilisa abagulayo kanjalo njalo ngomkhuleko ukuthi kwakufanele kusukwe kukho futhi ukukhulekela labo bantu abampofu abaluphele ngenxa yokuthi babesekukhohlisweni ukuthi kwakukhona okwakungalungile kubo. Oh, ngangingathanda kanjani ukuxoxa nalowo mfowethu isikhashana nje. Futhi wathi ukuthi lokho kwanikwa kuphela abapostoli ngosuku lwePentecoste futhi kwakuyilokho kuphela. Uthole ukuthi eminyakeni ngamashumi amathathu kamuva uPawulo wayegcoba lezi ziphiwo ebandleni kwabaseKorinte bokuqala ishumi nanhlanu ukuthi wabeka ebandleni isiphiwo sokukhuluma ngezilimi izimangaliso nazo zonke lezi ezinye iziphiwo zabekwa ebandleni. UJesu wakusho lokho, hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudalweyo kuze kufike phi na ezweni lonke, kobani na konke okudalweyo abakaze balemukele namanje. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuze kube nini na ezweni lonke, kobani na konke okudalweyo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela kulo lonke izwe nakukho konke okudalweyo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela ngegama lami bayokhipha amadimoni, bakhulume ngezilimi ezintsha. Uma bephathe okubulalayo noma inyoka noma bephuza okubulalayo akuyi kubalimaza, bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayakusinda. Lokho kwakungukuthuma kwakhe kokugcina ebandleni, uMarko isahluko seshumi nesithupha. UPawulo egcoba lezi ziphiwo ebandleni eminyakeni engamashumi amathathu kamuva futhi wathi kwabaseGalathiya bokuqala elesishiyagalombili, uma ingelosi evela ezulwini ishumayela kini noma yiliphi elinye ivangeli kunaleli eselivele lemukelwe, niyabo, ebeselivele lishumayelwe, mayibe ngeqalekisiweyo. Ngikholwa ukuthi iPentecoste yaqala ingenasiphelo. Ngikholwa ukuthi izofanele ibe kukho konke okudaliweyo ngazo zonke izikhathi kuzo zonke izindawo. Leyo Pentecoste ifanele ihlale ikhona njalo. Izibusiso zePentecoste zifanele zibe phezu kwabantu. Futhi manje sini lesi sibusiso sePentecoste na? Singukuqiniswa kokuvuka.
No wonder the gospel itself.
Akumangalisi ivangeli iqobo lwalo lichaza ukuthi izindaba ezintsha, izindaba ezinhle zani na? Uvukile owafileyo. Futhi ngoba ngiphila mina, nani niyaphila. Nina elanifile esonweni naseziphambukweni, uNkulunkulu siphilisile kanye kanye ngalowo moya owavusa uJesu owafileyo.
And we are now sitting in heavenly places.
Futhi manje sihlezi ezindaweni zasezulwini kanye naye. Sikhokisana naye, sikhuluma naye injabulo enjepho yokutshela abantu leyo ndaba okholwa ukuthi iqiniso. Ngiyamangala namhlanje kuyilokho okwenzekayo. Ngabe ngempela sisa abantu kuNkulunkulu na? Ngabe nje sibayise esontweni na? Sifanele sibayise kuKristu. Lapho kukhona lamandla aphilisayo kuhle kuya esontweni impela. Uma sihamba sigcine lapho akukude ngokwenele. Uma uza esontweni lokho kuhle, kodwa uqhubekela kuKristu usuke esontweni ngoba sifanele semukele lamandla aphilisayo uma sitobe silindele ukuba sibe kulokho kuvuka kwabantu bonke, ngoba yona nto kuphela eyoke ize isilethe siphume kwabafileyo.
Spirit that raised up Jesus from the dead.
Ngokuba umalo moya owavusa uJesu kwafileyo ehlala kini, uyakuphilisa futhi wenze ulethe ekuphileni imizimba yelefayo. Isithembiso esinje pho kithi. Manje qaphelani, wona impela umsuka walokhu ukuvuka ungukutshela nokubonisa nokufakazisa ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo.
He's not dead, he's alive.
Akafile ungophilayo, uphila lapha. Ukithi ngiyakuba nani ngibekini. Usesikhashana nezwe lingani ngeke lisangibona nokho nina yakungibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje njengamaKristu sonke sisho ukuthi uyaphila. Noma siphilisiwe siphilisiwe ekuphileni ekufeni saya ekuphileni ngomoya wakhe, futhi uma singaphiliswanga khona ke asenziwanga saphila. Manje sizobhobokela kulendaba iNkosi ithanda nokuthi kukufundisa imizuzu embalwa ukuthi siphiliswa kanjani futhi singaqiniseka yini ukuthi leli iqiniso na. Manje lena impilo yakho uqobo, lena impilo yami, yilapho uma lokhu kungesini iqiniso engilungiselela ukukusho khona ke ngomunye wabantu abayiziwula ezinkulu kunazo zonke ezweni. Nginikele impilo yami entweni okungekho lutho kuyo futhi nenze kanjalo nani. Kodwa uma kuyiqiniso khona ke ngikweleta yonke into engiyiyo, ngikweleta yonke into ebengingaba yiyo. Esizathwini salokho esikumeleyo futhi ngicabanga ukuthi asifanele ukulahla umdlandla wethu. futhi njengoba sibona iPhasika lisondela kwenza ukuthize nje phansi kimi njengoba ngazi ukuthi lolo usuku into eyabekwa uphawu ukuze kube phakade ebusweni bukaNkulunkulu. Manje siyaqaphela ngumoya ofanayo owamvusa ethuleni ohlala kithi. Manje lokho bekungenzeka kanjani na? Umoya owavusa uNkulunkulu uJesu owafileyo unokuhlala kithi.
Now is the spirit that quickens.
Manje ngumoya ophilisayo akusilo izwi eliphilisayo. Ngumoya ophilisa izwi
or gives the word life.
Noma unika izwi ukuphila, ulinika amaphiko okuba lindize, ulinika za ukungena umoya owenza lokho. Manje ukolo wodwa, ukolo nje, kodwa uma ukuphila okuphilisayo kungena kuwo, kungene kukolo, khona kunika ukuphila. Futhi thina esasifile senziwe umfanekiso kaNkulunkulu, kepha nokho sifile esolweni nasesiphambukweni. Kunendlela thize uNkulunkulu okwadingeka afake lokhu ukuphila okuphilisayo emzimbeni yenu efayo. Ngikhuluma ngomzimba wakho. Manje uJesu wayeyizwi. Ngiyakholwa lokho, anikukholwa na. Ekuqaleni uJohane ongcwele wokuqala, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, nolizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Manje njengomesiya owathenjisiwayo, waphilisa lonke izwi elaprofethwa ukuthi uyolenza, aphilise abagulayo nokuthi wayezozalwa kanjani intombi, konke lokho wakwenza kuqinisile. Wayeyizwi libonakaliswa lapha emhlabeni, kodwa wayengenakukwenza lokhu njengomuntu nje. Uthathe umoya kaNkulunkulu uhlala kuye ukuphilisa lezi zithembiso kuye. Ngithemba ukuthi siya kuthola lokhu kucatshe ngempela manje.
Jesus being a man himself, the body.
Jesu ngumuntu uqobo lwakhe umzimba, kodwa wathatha umoya kuye. Umoya akusimi owenza imisebenzi. Ngubaba wami ohlala kimi nguye owenza imisebenzi. Niyabo? UJesu uqobo lwakhe wayeyizwi ngoba wayekhona ngaphambi kaNkulunkulu. Leli igama elibi kulisebenzisa, futi ngathemba ukuthi nilithatha kahle phambi kwesihluku, kodwa wamiselwa ngaphambili ngokwazi phambili kaNkulunkulu ukuthi icebo likaNkulunkulu lizoba njani, ukuthi wayezothumela umhlengi, nalomhlengi wayengaba kuphela indodana yakhe uqobo. Ngakho manje ke leso kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu kusukela le ensimini yase-Edeni ukuthi uJesu wayezoba lapha. Wayelapha njengomuntu ezelwa intombi, kodwa kuthathe umoya kaNkulunkulu kuphilisa lelozi kuye. Futhi wayeyizwi eliphilisiwe, izwi eliphiliselwa lelohora. Isikhathi sake sifikile lapho kwase kudingeka nibe nomhlengi. Umthetho wehlulekile, ezinye izinto zazehlulekile. Manje kuthatha umhlengi, futhi wayengumhlengi othenjisiweyo, waphiliswa yizwi likaNkulunkulu. Futhi manje uma lowo moya ofanayo owawuphezu kwakhe ukuba abe ngumhlengi kulowo nyaka, ukuthi sesemukele manje isithembiso salezi zinsuku zokugcina ukuthi kuzokwenzekani.
If you become part of that word,
uma uba ingcenye lelozwi uhlengwa kanye naye, ngoba umoya ofanayo owawuhleli kuKristu uhlala kuwe, uphilisa ukuphila kwakho kulonyaka. Ngathi uzothi futhi esikhathini sokuphela uphilise imizimba yenu efayo, uyivuse, uyikhuphule futhi lokho kususa umnyama uma sikubuka kulokho. Futhi lelo iqiniso, niyabo? Ngoba seRoma lapho uPawulu sekufakazisile kithi, niyabo? Uma umoya walo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Lona ngumoya ofanayo owamvusayo owaphilisa ikholwa leqiniso ekuphileni kokuphakade. Umoya owavusa uJesu kwabafileyo uhlala ekholweni, uphilisa ikholo ekuphileni okuphakade. Unye kuphela ukuphila, umoya ophakade owodwa, ukuphila okuphakade okukodwa, nalowo nguNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa uphakade. bese kuthi ke thina sonke abakhe singenye yakhe okungukuthi izingcenye ezingahlukaniseki zokucabanga kwakhe nomcabango uyezwakaliswa bese uba yizwi manje ke umuntu oyedwa ngamunye phakathi lapha onalokhu kuphila okuphakade wayekhona ngaphambi kokusekelwa kwezwe ekucabangeni kukankulunkulu iyona ndlela kuphela okwakungaba ngayo ngoba wena uyingxenye engahlukaniseki lokho ngokuzwakaliswa komcabango usube yizwi nezwi lithathe kuphila futhi liphakade ingaleso sizathu sinokuphila okuphakade esimisweni esifanayo eyindodana kankulunkulu enkulu umhlengi siba ngamadodana namadodakazi kankulunkulu ngalowo moya ofanayo ngokwazi phambili kankulunkulu okufanayo bukani izigidi emhlabeni ezingalemukelanga ngenkathi uJesu elapha kodwa sifanele ukubonga kanjani kulokhu kuza ukwazi ukuthi sinobufakazi ubonakalayo obuqondile nezifakaziso zeBhayibheli ukuthi sibaliwe kulokho kuza kokuvuka okukhulu okuzayo lelo kuphasika elikhulu. Sinesibambiso sakho khona manje emizimbeni yethu efayo. Abamiselanga phambili bangabokuqala kusobala ukubaphilise uma umoya ongcwele esefika ukuthatha abakhe uqobo. Manje kukhona inkulumombiko enkulu futhi ngifuna abafowethu abangabefundisi kuba bezame ukukuqonda lokho nabo. Ekuqaleni uNkulunkulu umoya omkhulu wayengesiwe ngisho uNkulunkulu ngaleyo nkathi. Wayengophakade uNkulunkulu yinto ekhonzwayo. Wayengenalutho lokumkhonza kwakungekho zingelosi kungekho lutho kunguNkulunkulu yedwa nje yena yedwa uphakade kodwa ukuze abe uNkulunkulu kwafanele kube khona into yokumkhonza ngakho wadala izingelosi nezidalwa namakherubi kanjalo njalo ukumkhonza icebo lakhe elikhulu liqala kusombuluka.
But remember you
kodwa khumbulani nina emukweni elikuwo kulokhu kuza uma naningekho ekucabangeni kwakhe ngaleyo nkathi anikho manje ngokuba nina kunengxenye ethize ekini ephakade nokuphakade kungokukankulunkulu kuphela futhi kunkulunkulu kwakungukucabanga kwakhe ngawe uhlezi khona lapha okhona manje ecabangeni kwakhe ngime epulpiti kulokhu kuza ngoba ungongenasiphelo futhi wazi izinto zonke ngakho-ke wakwazi ukusho ukuphela kusukela ekuqaleni ngoba uphakade.
And you being a son
futhi wena ngokuba indodana kankulunkulu noma indodakazi kankulunkulu khona-ke wawusekucabangeni kwakhe ekuqaleni bese kuthi-ke nxa kufika umoya ongcwele futhi wena usemhlabeni uhambahamba lapha njengesoni phansi le empilweni yakho lapho yinto ethize awazi ukuthi kwenzekani kodwa ulambile. Ngezwa umfowethu oyi-Presbyterian ngezwa umbaptist ekhuluma ngokuthi emuva lapho waye yi-baptist free will eshumayela lapho angakwazi khona. Umfowethu wakithi ukuthi wena ukhona kuthize kuwe into ethize ongazange uyifake lapho kuyinto ethize obungeke wafisa ukuba ube phakathi lapho kuyinto ethize phambene nemvelo yakho uqobo kukwazi phambili kukankulunkulu kwenzeka izwi likankulunkulu futhi uJesu wazalwa eyindodana kankulunkulu ukuba abe ngu-Emanueli ukuzwakalisa kankulunkulu okugcwele kumuntu futhi wakuthola esekulaleleni okuphelele ezansi emfuleni wasejordani ebhaphathizwa yilowo mprofethi futhi wathi njengangamlalela futhi waphuma ebanzini amazulu avuleka kujohane wayesebona umoya ongcwele wehla uvela ezulwini ukuthi lowo yindodana yami ethandekayo. Yabo.
Perfect obedience.
Ukulalela kuphelele. Moya womfunisisile. Ekulaleleni.
Oh, wayward man or woman this morning. When you're setting here.
Oh, simbiza siphezayo noma sifazane. Kulokhu kusa uma uhlezi lapha futhi kukhona into ethize kuwe ekutshela ukuthi lokhu kuqinisile. Ngibongcwele ukufunisisa ukukuletha ekwazini kweqiniso laleli ihora esiphila kulo manje hhayi elinye ihora eledlulayo ihora manje kwakukhona izinkulungwane lapho ezazikade zilalela ihora eledlulayo kodwa kwakukhona ihora lenkathi yamanje lelo kwakuyihora uJesu ayezoqhamuka ngalo futhi nakho kumi izwi nakho kumi abantu futhi lapha wawungubonakala kukaNkulunkulu kwenzeka ukuqinisekisa lokho okwakuyiqiniso. Nanjengabantu bePentecoste namhlanje bangisho lokhu ukuthi sibi kulezi zinsuku zakugcina lapho uNkulunkulu ethembise khona ukuthi uzaqhula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama namadodakazi totana akhe namadodakazi afanele aprofete ngokuba wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ihoro yilokho awenza lokho okudaliweyo phakathi kuwe. Njengoba ngikhulumile lapha esikhathini esingeside esedlule, uzwakale njengokuthuka into engcwele, kodwa ngithemba ukuthi akuthuki kini kulokhu kusa. Umlimi owabeka ukhozi noma wabeka isikhukhukazi futhi wayeneqanda lokhozi. Abaningi benu uyayikhumbula indaba yokhozi oludala luzala kuleli noma isikhukhukazi sizala lapha kuleli chwane noma iqanda lokhozi phansi kwezimpiko zalo zamachwane. Yabo isimo ndawo. Ibandla le-Presbyterian, ibandla le-Methodist, ibandla le-Baptist noma iliphi lawo lingaveza lezi zinkunzi impela isimo sendawo esikwenzayo. Njengoba uDokotela Bosworth wayevamise ukuthi ungathatha iqanda lesikhukhukazi bese ulibeka ngaphezulu phansi komdlwane bese ubophela phansi umdlwane uyochamisela ichwane. Ngani na? Isimo sendawo. Kuthi uma noma yiliphi iqanda noma yiliphi iqembu eliyabuthana ndawonye futhi likhuleke baze bantshinge izivumokholo zabo nezinto futhi babuke ngqo ebusweni bukaNkulunkulu liyoveza izinkozi ngokuyikho impela njengoba ngimi lapha. Yilokho engicabanga ukuthi leli qembu losomabhizinisi likwenzile, lizama ukuchitha isimo sendawo. Sithola umoya wobuqembu kakhulu, omunye ungawaleli nalelo asichithe isimo sendawo bese singenisa isimo sendawo ekukhonzeni kwasezulwini. Sithole isimo sendawo kahle, izinkozi zizozalwa futhi kunoma yiliphi bandla lomaphi. Lolu khozi olincane luhamba nesikhukhukazi isikhathi eside, kodwa ukukukuza kwakuthi ukucaka lwalungaqondi ukuthi isikhukhukazi sasisho ukuthini uma sikhwanda ezaleni lezinqwaba zomkuba emagcekeni. Futhi lokho kwakungesikho ukudla kulo, futhi sidla izilokazana kanjalo njalo ukhozi olungazidli, ngakho akubonakala kucakile konke kulo. Futhi lwalu ichwane ledade libi lwalu yilo, ngingasho lokhu ukuthuka into engcwele, mhlawumbe lwalu i-Baptist free will futhi kodwa into ethi ayifane nalokho noma i-Presbyterian.
But you know, one day his mother knew that she had.
Kodwa niyazi ngolunye usuku unina wayazi ukuthi wazalela iqanda, kwakufanele kube khona umntwana ndawo. Ngakho wajwiba amaphiko akhe amakhulu emimoyeni, wasefunisisa ekhala kakhulu ngephimbo lakhe lonke. Futhi ngolunye usuku wedlula phezu kwesibuya, futhi ngenkathi lolu khozi oluncane luzwa lokhu kukhala okwejwayelekile lwalungakaze lukuzwe ngaphambili, kodwa lwaqonda ukuthi kulifitha njengeglavu esandleni. Futhi lwazi ukuthi lo kwakungunina, wazi ukuthi leyo kwakuyindodana yakhe wayecinga yona.
So has God.
Wenze njalo noNkulunkulu kuyo yonke iminyaka. Ugcobe ibandla lakhe lalowo nyaka, mlayezo walowo nyaka. Futhi bebengaba nemithetho nanoma yini abayifunayo, kodwa uma kufika lelo hora moNgcwele kaNkulunkulu othe qaleni wacabanga futhi wakhuluma okwalowo nyaka, lo moya uzingela lelo qanda. Futhi uma luzwa lowo mlayezo, ayukohlelo lebandla elizolubamba luyaphakama luye emajukujukwini. Lufanele luyinyoni ehlukile, luyisidalwa esihlukile, lukhozi futhi luyakuzwa ukukhala kakhulu. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, njengomunye wathi umfowethu Williams, ukudla kwezimvu. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, mfokazi azisoze zamlandela. Akunandaba ukuthi ibandla belethembeke kangakanani nokuthi igama lalo likhulu kangakanani elinalo, uma izimvu zami zizwa iphimbo lami okuyizwi, umfokazi azisoze zamlandela. Ziyohamba ziqonde ngo kulelozwi futhi zingakwenza kunjengo ngozibuthe Kulusuku enhla eNdiana ngangivakashele leyo mishini yezinsimbi kwase kukhala impempe nabo bonke abantu bakhumula izingubo zabo zokuvikela base beqala ukushanela bephuma emishinini yabo yokundingiliza insimbi kuphela phakathi nendawo phansi izingwece ababezenzile osukwini futhi ngangihambisana nomuntu owaye ngibonisa wayesethi bekisisa lokhu futhi ngakho wonke umuntu wayebeke okokwembesa ibheti lakhe phezu kwetafula wasuka wahamba emuva le ngemuva wathi tikinobhe encane futhi nakho kuza uzibutho omkhulu wedlula futhi wakuxosha konke okuncinyane kwaleyo nsimbi okwakucwecwe kulezo zindlezu manje kwase kuyaphuma kwakubutha kwaqathakela esiqongweni esincane futhi kwancibilikaliswa kwenzelwa olunye ucezu lwezimpahla into efanayo ama-exela noma ngabe yini ababeyakha futhi ngama labo futhi ngikubuka ngaze ngavele ngalahleka mina uqobo ngase ngithi ngimangazwa into ethize wathi iyini mnumzane na ngase ngithi ngiqaphela ukuthi okunye kwalokho akuxoshekanga wathi i-aluminamu nozibothe awakhelwe ukubutha i-aluminamu ngathi ngiyabona wayesethi ngase ngithi-ke awu uyaqaphela nanto ucezu lwensimbi lubekwe lwanquma kodwa uyabona mnumzane lubholelwe phansi ngathi ngiyabona futhi ngenkathi ekukhipha ngathi manje kwenzekani lokho okungaphandle lapho na uthi kubuyela ngo emshinini kuthululelwe esiqongweni esincane bese kuyabuya ngo futhi kwenze elinye isondo wathi ayibongi inkosi yilokho-ke niyabo kukhona uzibutho omkhulu ohlezi esibhakabhakeni unkulunkulu ngelinye ilanga ayowuthinta ngeminwe yakhe awukho muntu owazi isikhathi eza ngaso hhayi ngisho nezingelosi zasezulwini ayazi unkulunkulu yedwa uyazi kodwa kube khona okuncweliwe okuthize okuphume ebhayibhelini amakristu ebhayibheli amakholo aleli hora omunye wawo angahle kuba wayekade eyi-exela emuva kolunye usuku lona angahle kuba ungenye ingxenye ethize kuyaqhubeka kuba kwenze umbuso omkhulu kankulunkulu kodwa kuzobunjwa ebhodweni yesiqongo esihlane esikhulu sikankulunkulu bese kubuye kuthululelwa emifanekisweni kankulunkulu futhi labo nje ababutheka kuwo abayophakanyiswa Oh, kukanjani kuyinhlanhla engaka pho ukwazi ukuthi kukhona okuthize ekuvukeni okuphathelene nathi manje qaphelani qondani ukubiza kwezwi likankulunkulu okuyingxenye yalo futhi ukhozi okhozini manje uma lowo mama wayekhale kakhulu njengoklebe lwalungeke lukwazi lwaluyovele nje luzihlalele kahle esibuyeni kodwa kwakungukukhala kakhulu kokhozi kwakukhona okuthize ngaphakathi kulowo mfo omncane ukuthi wayazi ukuthi wayewukhozi nento efanayo inalo lonke ikholo leqiniso nxa ukushunyayelwa kwezwi likankulunkulu kuvela futhi kuqinisekiswa futhi kufakazelwa ukuthi yizwi likankulunkulu laleli hora bona-ke kukhona okuthize phakathi kwekholwa angikhathali ukuthi uyise wayethembeke kangakanani ebandleni noma umama wakhe wayethembeke kangakanjani noma omkhulu nogogo bakhe futhi uma ibandla lifundisa okuphambene naleli hora lombabathizo womlayezo kamoya ongcwele kukhona okuthize kuye okukhala kakhulu uyosishiya isibuya ufanele akwenze izinkukhu ngahle ukuba zake zaba kahle ngolunye usuku kodwa leli yihora lokhozi yabo kungokwehlukile kukhona okuthize ukuthi ufanele asishiye isiminyaminya futhi asuka ndize ayongena esibhakabhakeni khona-ke lo mzimba wasemhlabeni uyaphiliswa bese uyalethwa umoya ophilisayo ekulaleleni izwi likankulunkulu manje nxa lo moya ongcwele umelwe njengokhozi lundiza phezu kwezwe bese uthole ikholwa akekho ongeza kimi akekho ongeza kimi njengoba efuna konke uba bangiphe khona kuyakuza kimi kodwa akukho muntu ongazizela yena akusikho ukucabanga okungokwakho okudonsa okungokwakho ngunkulunkulu edonsa niyabo konke uba bangiphe khona kuyakuza kimi manje umoya ongcwele ulapha emhlabeni ufunisisa labo bantu ngabanye unkulunkulu abamisele ukuphila kulo nyaka Futhi kuzothi nje ungakuthola wenza njengoba nje wenza kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu enkulu ephakemeyo eyasihlenga sonke uyehla bese uthatha indawo yawo yokuhlala empilweni yomuntu. Manje qaphelani waletha amandla okuphilisa. Manje lawo mandla okuphilisa afika phezu kwaJesu amphilise ukuba abonakalise zonke izithembiso zezwi langalolo suku. Wenza kanjalo nomoya ongcwele ofika phezu kwethu ngalolu suku. Uma kungesiyo umoya ongcwele obhuqayo, awusuye udeveli ebhuqa umoya ongcwele. Kodwa owangempela, umoya ongcwele weqiniso uyobonakalisa isithembiso saleli hora. Ngenkathi wehlela phezu kukaLuther wabonakalisa leso sithembiso saleli hora. Ngenkathi wehlela phezu kukaWesley wabonakalisa isithembiso saleli hora. Ngenkathi wehla ngalolu suku ubonakalisa isithembiso saleli hora. Ngenkathi wehlela phezu kwaMose wabonakalisa isithembiso saleli hora. Wehlela phezu kwaNowa wabonakalisa isithembiso saleli hora. Ngenkathi wehlela phezu kwaJesu wabonakalisa isithembiso saleli hora. Niyabonga umoya ongcwele wehla ukuphilisa. Ukuphilisa labo bantu odotshwe ngaphambili nguNkulunkulu ukuba babe sekuhlwithweni. Kaphelani lokho ngokuthi umaye ukhozi weqiniso uzowuqonda umlayezo wehora uma ukhozi weqiniso. Manje ukhozi oluncane cishe esibuyeni lwaludla kahle kodwa lwalwazi ukuthi nje kwakungekuhlehle kodwa kepha-ke ngenkathi luzwa iqiniso khona-ke lwalemukela leli qiniso. Manje kuJohane weshumi nane, uJohane wesihlanu elemashumi amabili nane njalo uJesu wathi ekhuluma ngale ndlela, ozwa amazwi amakholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakade futhi akasayi kuza ekwahlulelweni kepha wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Cabangani-nje ukuthi kulula kanjani okholwayo manje indlela eyiyo yokusho lokho oqondayo. Manje uphumela lapha emgwaqweni bese uthi kulesi sifebe uyakholwa na impela? Uyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu na ngempela? Ubhaphathiziwe na impela? Uyehlela esidakweni uthi uyakuzwa lokho na? Uyamuzwa lowo mshumayeli eshumayela na? Ya. Uyakukholwa lokho na impela? Niyabonga kodwa oqondayo oyaziyo indawo yakhe kuleli hora, ozwa izwi lamakholwa ngongithumileyo uno inkathi yamanje kuphila okuphakade akasayi kuya ekwahlulelweni kepha usevele wedlulile ekufeni wangena ekuphileni.
When this new eternal life dwells in you,
bese-ke uma lokhu ukuphila okuphakade okusha kuhlala kini kungose kuqalile noma isibambiso senu niphiliswa ekufeni niye ekungafini.
Let me say again. When this spirit,
angikusho lokho futhi, uma lo moya usunitholile umuntu ngamunye futhi usufike phezu kwakho, usungokuqalile kwefa lakho laphakade uNkulunkulu acabanga ngawe futhi walenzela wena ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Lokho kungokwakho osekuqalile, njengokuthi uma uyicele isihlahla se-oki futhi ngikunike isithelo se-oki, manje ukuphila kwe-oki kusesithelweni se-oki manje, kodwa uzofanele ulinde size sikhule. Sinjalo nathi, uma wemukela umoya ongcwele kaNkulunkulu ungosekuqalile kaNkulunkulu ulinde wena, lokho sekuvele kukuvumile futhi ubekwe uphawu ngomoya wesithembiso kaNkulunkulu emzimbeni kaKristu. Ngenkathi uNkulunkulu ebuka phansi eCalvary futhi wabona uJesu efa wafela umlobokazi wakhe umzimba oyibandla eliyizwi, ibandla elikholwa yizwi likaNkulunkulu lonyaka, noma ngabe izinyawo, umzimba, ikhanda, noma ngabe yini. Niyaboyi uKristu wayopha futhi efa futhi uNkulunkulu embuka wabona ukuvuka kwakhe nebandla lavuka naye ngePhasika. Manje ngifunani ukuhlanganise konke lokhu ndawonye ngoba nginokuthize lapha esikhashaneni esincane engifuna ukukusho iNkosi Thanda. Manje qaphelani, isibambiso noma osekuqalile amandla aphilisayo okuvuka kwenu. Uma nemukela umoya ongcwele, manje-ke uhlala kini osekuqalile wawo. Qaphelani. Nisendleleni yenu manje, nikhula niya ekuvukeni 12. Awukho sihlahla esiphuma ngobusuku nje. Sifanele sikhule njengoba sikhula emseni nasekwazini kukaNkulunkulu. Nipapathizelwa kumoya ongcwele manje njengebandla lasePentecost nipapathizelwa kumoya ongcwele liqala ukukhula amagatsha lifile babe wathena kodwa isihlahla sisalokhu sikhula sisalokhu siqhubeka ngoba sizofanele sifike ekuvukeni maholwa ngumoya ongcwele ukuphilisa izwi kini eningamakholwa Izwi lilokhu liphilisa njengoba niza egatsheni lokuqala igatshe lesibili igatshe lesithathu kwenyuke njalo lilokhu liphilisa nje umoya kaNkulunkulu ulokhu uphilisa kini Kapheleni lokho ePentecost imizimba yabo yaphiliswa ukuphila okusha abakwemukelayo lokho kungenza ngizizwe nginokholo Cabangani manje lapha awungamadoda abadobi abathelisi abesifazana abancane abazithobile be futhi nje bengamakhosikazi emizi ajwayelekile amantombazana amancane aseyizintombi babengamakholwa babekholwa ukuthi leli kwakuyiqiniso babekukholwa lokho kukaThe Josepha babekholwa kuye futhi wabuye wavuka kwabafileyo babekukholwa lokho ukuthi kwakungubufakazi kwaNkulunkulu ngokoqobo ukuthi wayemphilisele ekuphileni manje bayenyuka beya osukwini lePentecost ukuba bemukele incwadi ewufakazi niyazi ukuthi incwadi ewufakazi ini na kungenkathi incwadi eyisibopho ehambisana nomthetho isiphothuliwe Benyukele lapho kuba bemukele incwadi yabo yobufakazi base bephiliswa noma ukuthukumisa okunje pho babe lithengile izwe lalithengelwe bona babe lemukelile ake kuyiqiniso noma akusilona simbonile vuka kodwa manje thina ke singofakazi sama futhi sambona umuntu ebethelwa Sibona amafu efika phezulu komhlaba futhi endla mnyama izibhakabhaka nomhlaba wazamazama futhi wangqangazela wabana kuphelelwa ngamandla kwemizwa Wase kuthi ngenkathi bamfaka ethuneni bamgwaza enhlizweni ngomkhonto base bethatha umzimba wakhe bawehlisa base bewulalisa ethuneni lika Josepha wase Arimathia Masaka bethola ukuthi ngosuku lesithathu wavuka futhi njengoba umfundi wathi singofazi balo simbonile vuka futhi siyazi ukuthi uyaphila manje lokho kwenzani na lokho kwakhipha konke kwesaba akumangalisi uJesu athi ningesabi nginguye owayefile futhi sengiyaphila kuze kube phakade niyabo ukhiphe konke kwesaba ngenkathi benza lokho Manje kodwa ngenkathi benyukela ePentecost lapho bemukela amandla okuphiliswa amandla abenza baphila manje yilapho engicabanga khona ukuthi nina abazalwane bePresbyterian nabeMethodist nemukela khona ngose kuqalile ekukholweni enkosini uJesu Kristu kodwa incwadi ewufakazi ayikafiki nokho lokho ngokuphothulwa kwencwadi yesibopho ehambisana nomthetho uNkulunkulu wanikeza uAbrahama isithembiso uAbrahama wamkhola uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi ungukulunga kodwa wanamathelisa ngophawu izivumelwano ngophawu lokusokwa noNkulunkulu uninikeza isithembiso esesingukuqala ukuthi nizosemukela futhi nizovuswa lo mzimba uzokhazimuliswa kanye naye ngesikhathi sokuphela kodwa niyabona izofanele nithole ukuphothula kule ncwadi lencwadi yesibopho ehambisana nomthetho nokuphothula kungenkathi yonke into emelene nayo isisusiwe bese nithola incwadi ewufakazi kuyo
It's yours.
Ninophawu eyenu yonke into ekuyo ingeyenu. Amen. Futhi uma sikholwa kuJesu Kristu engumsindisi wethu futhi siphenduke futhi siyabaptizwa bese senyukela ekumkholweni uNkulunkulu uvuma ukuphenduka kwethu nokukholwa kwethu okuphike kuye bese ehlisa incwadi ewubufakazi. Nencwadi ewubufakazi isiqiniseko igaranti ukuthi yonke into enake nakho dlela yona iphenduwe ngokuyikho impela haleluya nempahla isithengiwe futhi niphethe incwadi ewubufakazi besiqiniseko Ake omunye azame ukukususa emhlabeni athi owakhe futhi wena unencwadi yobufakazi esandleni sakho. Ake azame awukamthethi ezweni ongakwenza ngoba uphethe incwadi yobufakazi futhi awukatefele awukabandla noma nayiyiphi isayensi ezenkolo engakayeke imingcele yobufakazi bukankulunkulu nencwadi yobufakazi ukuthi ubhaphathizo kwamoya ongcwele usivumile thina kujesu kristu. Sikunisele ngempela ukuba sivuke njengoba avuka ngoba sesivele sikuqalile ukuvuka kuye. Amen. Izinto ezindala kwenzani emizimbeni yethu efayo na? Uphendula umbono wethu, ushintsha umcabango wethu, ubeka izintando zethu ezinkulu ezintweni eziphezulu. Nokubhema, ukuphuza, ukugembula izinto enanivamise ukuzenza kufile kuphansi kwenu. Futhi niyaphiliswa nalamandla aphilisayo aletha umzimba wenu ungene esimweni esihlwithiwe vele. Aphelani abantu bePentecost ephezulu lapho ngenkathi bephiliswa umoya ongcwele. Ngilaleleni ngenkathi leleqembu lePentecost ephezulu lapho ngosuku lwePentecost bemukela incwadi yabo eyisibopho ehambisana nomthetho yencwadi yewufakazi evela kuNkulunkulu. Impela yakhazimulisa miphefumulo yabo, bapopoloza babona ulimi lomlilo lwehlukana phezu kwalowo nalowo wabo. Futhi kwaphilisa kakhulu umzimba wabo baze ababe besakwazi ngisho nokukhuluma ngolwimi lwasemhlabeni. Kwaphilisa umzimba wabo waya olwimini lwasezulwini, indawo abaya kuyo. Amandla aphilisayo kaNkulunkulu ashukumisa imizimba yabefayo kanjalo kwaze kwathi lonke ulimi lwabo olufayo lwaphenduka esinye isimo lwaguqulelwa olwimini olungafiyo. Amandla aphilisayo anjepho ini into engeyabo uma umoya owavusa uJesu owafileyo ehlala emzimbeni yenu efayo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Siyaphiliswa ke ngamandla kaNkulunkulu ophilayo. Izilimi ziphiliswa zibe ulimi olusha lwasezulwini ukukhuluma kubo, ukuhlwithelwa phezulu bavuswe bangene esimweni sendawo esehlukile kunalapho abake bahlala khona. Futhi nokuphila okusha kuphilisa kubo okungena kubo kwaphilisa ulimi lwimi lwabo bakhuluma ngezilimi ezintsha.
Oh yes. Now watch it.
Oh yebo manje baqapheleni bakukanyelwe futhi ukubanika emva kwalencwadi ewufakazi kwakanyelwe ukubanika zonke izithembiso ezazise emihlabathini. Zonke izithembiso emihlabathini yezwi kaNkulunkulu eyathenjiswa eBhayibhelini nawo manje aphilisayo abanika zona ukuphilisa leso sithembiso kubo. Ngakho ke babeka izandla phezu kwabagulayo baphiliswa. Bakhuluma ngezilimi ezintsha benze izibonakaliso ezinkulu nezimanga ngoba lokho kwakusesithembisweni sikaNkulunkulu. Futhi ngenkathi uJesu efa ukuhlenga lokho ukuba kubuyele kubo imihlabathi eyayingeyamadodana kaNkulunkulu wabonakalisa ngokwenza lokho uNkulunkulu ayeyikho. Sinesibindi esingakanani ukuba thina senze lokho kube ukumphakathi futhi sikufake enhlanganweni na? Asinamalungelo okwenza lokho. Ngumoya ongcwele namhlanje ufunisise izinhliziyo eziqotho ezizokholwa yilowo mlayezo. Yonke into eBhayibhelini eyethenjiswa iya kulelo kholwa. Futhi uma nikuvuma ekugcwaleni kwakhona uNkulunkulu uyazi ukuthi niyokwenza, uninika incwadi ewubufakazi kulokho. Bese kuthika zonke izithembiso ezenziwayo ziphethwe yini nomoya ongcwele ulapho ukuphilisa lokho kini. Oh hey, hloboni yabantu esifanele sibe yiyo na? Kumangalisa kanjani ukubona umoya ongcwele omkhulu kaNkulunkulu lapho kuba wenze lawo mandla? Ucabangeni ngenkathi umoya ongcwele kobo lawo lapha ukuba ufakaze ngayeli hora uJesu washo njalo uyeni zona muhle laphakade imuphi ongaba nesibindi sokuba esilo lokho akukhiphe lapho na? imisebenzi engiyenza kumina nani niyakuyenza uJohane weshumi nane eleshumi nambili lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo leso isiqiniseko uma sibona iqembu labantu lihlezi ndawonye nalezo zibonakaliso zizibonakalisa leso isiqiniseko sokuthi incwadi ekufakazi ikhona ukuqinisekisa ukuthi leyo yimpahla kaNkulunkulu. Amen. Ngakho siyiphasika nathi amen. Manje sisephasikeni lethu. Sesivela sivusiwe. Hallelujah. Sisuka ezintweni zezwe saya ezintweni zesithembiso sikaNkulunkulu. Hayi ukuthi siyovuswa, sivusiwe kwizinto esezikalile isithembiso sikaNkulunkulu. Uyothulula umoya wakhe ngezinsuku zokugcina futhi yilokho abayokwenza. Kaphelani babekezenda zabo phezulu kwabagulayo yonke into eyayisesithembisweni sikaNkulunkulu. Ngiyakuthula umoya wami ngezinsuku zokugcina phezulu kwayo yonke inyama. Abadala benu bayakuphupha amaphupho, izinsizwa zenu ziyakubona imibono. Nazo zonke lezi zithembiso ezehlukene azenzayo yonke into ibekwe khona lapho esithembisweni sikaNkulunkulu. UJesu wakuhlengela thina. Futhi uma siba noma thina uma simiselwe kulowo mhlabathi, uma simiselwe ukuba sibe kulowo mhlabathi njengokhozi luhamba esidlekeni senkukhu, uma simiselwe kulowo mhlabathi, umoya ongcwele ulapha ukuba unithole. Futhi uma unithola niyakuqonda ukubiza kwawo, niyalazi ihora eliphila kulo, niyazi ukuthi lezi zinto zifanele zenzeke masinya nihlwithelwa phezulu ukuhlangabeza, futhi manje nihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Oh, isithembiso esinjepho, ubaba wasezulwini onjepho ongasinika lezi zinto. Umoya uphilise inhlanganyelo yabo noNkulunkulu ukuze babize bafileyo babuye baphile. Ngalolo suku babeka imizimba yabo phezu kwabafileyo baphile. Lalelisani, benze izinto ezifana uJesu azenzayo ngoba umoya ofanayo owawuphezu kwakhe wawuphezu kwabo. Uma umoya owodwa wenza umuntu enze kanje, wenza omunye enze kanjalo. Uma oyedwa lona ungeza kanjani phezu athi unomoya kaNkulunkulu futhi aphike imisebenzi kaNkulunkulu na? Ngeke akwenza. Kaphelani, ukuphila kaNkulunkulu okungukuthi esigrekini kubizwa ngezuwi kuhamba kubo naphakathi kubo kwaphilisa izingqondo zabo ezwini lakhe. Manje ake ngikusho ngokuthula ngempela manje.
The Spirit of God that moves among the people quickens the mind.
Umoya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwabantu uphilisa ingqondo yomuntu esithembisweni sikaNkulunkulu. Niyabo yakwenza. Bukani futhi ngizama ukunikhombisa futhi nginenze liqonde ukuthi ngikhuluma manje ngebandla, kanti futhi waphilisela ekuphileni kuye. Nakuba babe izingxenye zakhe ezingehlukaniseki kuphela kwasekuqaleni, kodwa uma uNkulunkulu athi ngalolu suku emuva ekuqaleni uJohn 2 uyoba inceku yami izigidi zeminyaka eyedlula. Manje uJohn 2 uzalelwa esonweni, wabunjwa ebubini, ufika ezweni ekhuluma amanga ngoba ungofayo. Kodwa mhlawumbe uthola ukuzwa ukholo oluncane uyohamba ayojoyina ibandla. Mhlawumbe uyojoyina ibandla lamaPentecostal, angazi angahle ajoyine noma yini. Kodwa ake angene phansi kwesimo sendawo kaNkulunkulu kanye. Niyabo, uJohn Doe ubophezelekile ukuba amqonde ukuthi ungubani baba wakhe, njengoba nje lolokhozi lwaqonde ukuthi wayengubani umama, lufanele lukuqonde. Niyabo, kuphela ukuthi uJohn Doe uyingxenye kaNkulunkulu engahlukaniseki esibe yizwi elikhulunyiwe. Bese kuthi ke umoya ongcwele ufunisisa lelozwi nanti. Uyambiza umupha ukuphila okuphakade, bese umletha ebukhoneni bukaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu. Ngokani uNkulunkulu wayenokufanayo ngenkathi ebona uJesu, kwakungumsebenzi osufeziwe uNkulunkulu awufeza ngoJesu ngenkathi ethi ufeziwe, lonke icebo lafezwa. Futhi ngenkathi umoya kaNkulunkulu ufika phezu kwakho, futhi wena ngeqiniso ungenye yezingxenye ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu akhulume ngazo. Manje uma ungesiyo uyozulazula futhi ube sengxakini futhi ugijimele lapha nalaphaya nakho konke okunye, futhi ungafiki neze ekulazeni iqiniso. Uma ngomunye walabo izinto ezindala zedlula masinya impela yabo bese uba musha necebo lensindiso selifeziwe usilungele ukulalela lonke izwi uNkulunkulu ake alikhuluma ngawe yabo ukuba wena ulenze uthobela izwi lakhe isivumelwano impela incwadi ewufakazi kuleso sivumelwano incwadi eyisibopho ehambisana nomthetho yetayitela ineyakho izikweletu zonke sezikhokhiwe sekususwe konke futhi njengoba kwakunjalo ngosuku lwePentecost manje ake sikaphele ukuphilisa lo moya ophilisayo kwabanye abantu. Manje ngitshelile ukuthi ngeke ngakhuluma isikhathi eside kakhulu futhi nje nginemizuzu engamashumi amabili ukuba ngigcine izwi lami uma ngenza lokho qaphelani ukugcina leso sikhathi engisishilo cishe ihora. Qaphelani manje la mandla aphilisayo afika kuphela manje kunenqwaba yokubhucwa kwawo. Kunenqwaba yabantu abacabanga ukuthi ngempela banawo bebe bengenawo. Inqwaba yabantu iyakwenza ngoba banokuhlabana umchwele okuthize okungamanga kwalokho ababone amanye amaKristu ekwenza. USathane angazifanisa nanoma yikuphi kwalokho, siyakwazi lokho. Futhi njengezithunywa zenkolo ningakubona kufaniswa nokunye ukumemeza ukusina ukukhuluma ngezilimi zonke lezi zinto ningakubona kufaniswa noma phi impela phakathi kwabahedeni nabantu abaphikayo ukuthi ikhona into okuthiwa nguJesu Kristu eyindodana kaNkulunkulu niyabo futhi benza zonke lezo zinto ngesingabo kodwa owangempela umoya ophilisayo weqiniso oza ekholweni uliphilisele ezwini kaNkulunkulu lokho kubuyela ekudleni kokhozi futhi ubuyela ngqo kuye lapho ephila khona. Akusinkwa sodwa umuntu akuphila ngaso kepha ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Asikaphele manje lo moya ophilisayo lapho ufika phezu kwabanye abantu njengoba wenza ngosuku lwePentecost. Asikaphele iPentecost ukuthi benza kanjani futhi sibone ukuthi ngabe baphiliswa yini yilamandla aphilisayo esikhuluma ngawo. Ngosuku lwePentecost bonke babelinde phezulu lapho kubo uqobo babesaba amaJuda lokho nje ayezokwenza ngakho besaba. Kodwa kwenzekani na? Ngenkathi lamandla aphilisayo ehle vele ezulwini kwakukhona isibindi esahlala phezu kwabo kwakukhona okuthize ukuqonda lapho ababengaqinisekile kakhulu kangako ngakho emahoreni ambalwa ngaphambili. Babazi ukuthi wayefile, babazi ukuthi wayevukile, babekhulume naye endleleni, kodwa ngabe leyo nto kwakungeyabo noma nje yayingeyaleyo nkathi kaJesu uqobo lwakhe na? Kodwa lapha ngosuku lwePentecost umoya ongcwele incwadi yobufakazi yehlela phezu kwamakholwa eyawenza aba yingxenye yokuvuka kwakhe, yalenza laba yingxenye yenhlanganyelo yakhe. Umoya ongcwele wafika futhi waqinisa kuwo ukuthi ayezovuswa ngoba ayeseqalile ukuvuswa ngaleyo nkathi esuka ekubeni amagwala eya ekubeni ngamadoda anesibindi. Ayesaba lona impela yizwe ayecabange ngalo ningakuvumeli lokhu kwedlule phezu kwenu. Ayesaba ayazi ukuthi wayeyilelozwi. Ngisho nomaJuda akuvuma uNikodemu wathi Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, akakho obengenza izinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Manje siyakwazi lokho, siyakuqonda lokho. Ngakho abafundi uPhethu waze wafunga ngisho nasebukhoneni bakhe, bonke base bemshiyile ekubethelweni. Kodwa naku lapho bekhona manje phezulu kuleli kamelo elingaphezulu ebukhoneni bukaNkulunkulu wasekuthi ke khona manjalo naku kufika lo moya ongcwele wehla uvele ezulwini futhi wabaphilisa. Nokuphilisa kwenzeka babengesabi ukwenza ubufakazi bomlayezo ababewukholwa futhi bewazi ukuthi uyiqiniso kungenjalo babewesaba. Mangaka ama-Presbyterian, mangaka ama-Methodist, mangaka ama-Baptist, ezweni namhlanje, mangaka ama-Pentecostal, elaziqiniso futhi besabe ukwenza isinqumo kulo na, ngiqinisekile ukumangala yini le eyehlela kini na? Ngabe ningenye yokuvuka kwakhe na? Beningabe nesibindi sokusuka nimpopoloze ukucabangela nje okuthize komuntu nombono na? Noma ninazo isibindi sangempela noku budoda bangempela obukuthathayo ukumaqekelele futhi nibize okuyikho ngokuthi kuyikho nokungesikho ukuthi akusikho ngabe ingxenye yokuvuka kwakhe noma ngabe ungumkhonzi wesiqheke sezivumo kholo na ngabe ungumhambi oya esontweni unaligama lakho labo futhi ufile esontweni naseziphambukweni na ongakholwa izwi kaNkulunkulu eligcwele uyisoni labo bafarisi babekholelwa ezintweni eziningi ukuthi ziyiqiniso bathi singabantwana bakaNkulunkulu futhi babe yibo kwaze kwashukelwa lelozi kodwa ngenkathi sekushukelwa lelozi futhi laqinisekiswa khona-ke baba yizoni ngaba iqiniso babazi ukuthi laqinisile sibabona ngamehlo lokho siyazi ukuthi ngumfundisi wavela uNkulunkulu ngokuba kakho bengazezinto zenza uNkulunkulu engenawe ngiyamangala namhlanje sikuphi na ngiyalibuza kuzithola sikuphi lokhu ukuvuka na ngabe unesibindi sokuphuma na ngabe unesibindi sokuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe na uma umisele kuphila uzokwenza impela uma ukhozi awukwazi ukuhlala ungakwenzi kukhona into ethize kuwe noma ufuna nje ukukhonza isivumo kholo ndawo uthi ngiyasonta ngifana nawe nje yabo uma ungaphethe buzibulo awusoze wakubona ungeke wakubona kodwa uma ukuphethe ifa lobuzibulo awukwazi ukuhlala ungakuboni ngoba kuyingxenye yakho nawe uyingxenye yakho bengingamphika kanjani umama owangizalayo na bengingamphika kanjani ubaba ukuthi igazi lakhe uqobo likimina na bengingamphika kanjani uCharles Branham ukuthi ungubaba wami na bengingeke ngakwenza ngiyavuma ukumela ihlazo lakhe kumbe noma yini enye ngoba ngiyindodana yakhe haleluya manje-ke ngokuba indodana kaNkulunkulu futhi wayeyizwi kaNkulunkulu ngingaliphika kanjani lelo bhayibheli ukuthi liyiqiniso ukuthi uJesu Kristu akasuye izolo namuhla naphakade na futhi ngibona ihora esiphila kulo sidinga iphasika ebandleni ukuvuka sidinga ukuvuka ukunika amandla okukholwa abesilisa nabesifazane ukuba bamele qekelele lokho kuyizwi kaNkulunkulu eliqinisekisiwe uthi awu thina sinentsha kaKristu lokho kulungile ibandla lethu linomhlangano sifuna amalunga angaka akukho kuphikisana nalokho lokho kulungile kodwa lokho kuyisimo sendawo kuphela lokho kungahle kube izimpaphe zesikhukhukazi esidala kodwa uma nizongena esimweni sendawo esifanele lapho siyochamisela ukhozi uma uyiqanda lokhozi futhi uma wawaziwa phakade uNkulunkulu ukuba umbone awukwazi ukuhlala ungakuboni uyaphuma ekuvukeni ileyo ndlela ibhaptisti eyazalwa ngayo ileyo ndlela ibedodisti eyazalwa ngayo ekuvukeni kwangalolo suku kodwa bachezukela esikhukhukazini esikhundleni sokhozi futhi ngishiyele esikhathini esingeside sedlule ngehla ngivele eTucson ngabhekisisa into exake ngempela ngabona uklebe uhlezi ocingweni ezansi lapho noklebe kade walahlekelwa ubuwona wawuvamise ukuba yinyoni eseduze kokhozi wawungeke ululandele ukhozi khabo lutho akukho okungalandela ukhozi kodwa wawuklebe Kristu ukhozi nebandla belifanele okungenani libe uklebe bangandizela phezulu bedlule noma yiziphi zazo zonke ezinye izinyoni kodwa noklebe usuphenduke wathamba ulahlekelwe ubuwona uhlala phezu kwezingcingo zikatelefoni bese ulindela unogwaja othize ofile ugqogqoma njengenqe esikhundleni sokundiza njengoklebe mfowethu dadewethu ninabantu bepentecostal okungabantu bami uqobo abathandekayo ibandla lahlekelwa ubulona liyehle futhi lenike kwesinye isivumo kholo esifile sokugcina umthetho ongamehlo nje esikhundleni sokundizela ngokwasemazulwini ngaleya lifune imana esentsha uklebe wawuvamise ukuzizingelela imana yawo kodwa namhlanje uthatha ukufithizwe izimoto nalokho okudliwa amame ugqogqoma njengalo ubukeka njengalo ngihlobise thina kakhulu ezweni lesimanje abesifazane bakithi bagunda izinto lezi zabo futhi begqoka izikhindi abesilisa bakithi bengenalo ithambo lomgogodle lenwele ukuba babe epulpini futhi bakhulume iqiniso kade sathamba ezwini kuthumele kuyigwele bese ufunisise lezo zimpawu zindawo ndawo olulungele ukuba ngale kuwele ndaba ukuthi kwenzekani oluzojubalala luyongena kokungaziwa hayi ukuba luhlale phezu kwezingcingo zikatelefoni futhi lubheke incwadi yokufunda amasonto sikole ethize ukuba ingene ma ngibe nezwi nasebusheni bamandla okubonakalisa kukamoya ongcwele. Sidinga iphasika ukuvuka osekuyiziqalo. Mngani wami, uma wenelisiwe isibhucu esinjalo sezwe ukhona ungalungile. Dadewethu, mfowethu, ake ngisho kini lokhu ngokumesaba uNkulunkulu ngazi ukuthi ngakhe ngingabe ngisaphila kuba ngibone iphasika futhi. Kodwa yinye into eqinisekileyo, uma indodana eyaziwa phakade engokoqobo kaNkulunkulu ngezwi kaNkulunkulu, izwi lelophimbo likaNkulunkulu iyovuka futhi ihambe iyolihlangabeza liziqalo ukuthi izohlangabezana nezwi eliphilayo langempela, njengoba wayeyilo umlobokazi uyohlangabezana nomyeni uyingxenye yomzimba wakhe. Kaphelani kade thina silahlekelwa ubuthina, siza ngolwesithathu ebusuku abanye bethu, abanye bahlala ekhaya ukuba babuke ubani othanda ususi. Amathelevishini zonke izinhlobo zezinto zezwe, zonke izinhlobo zemibungazo ukuniqheli nanisa nebandla kade sakulahla. Amakholeji ethu, izikole zethu zikhipha isikhejane sezintekenteke zinenqwaba enkulu yesayensi yezenkolo nombungazo nayo yonke into ebandleni ukuba kuthathe indawo yomhlangano womkhuleko. Sithathe ingubo futhi sazama ukugcwalisa lokho owesimodeni azama ukukwenza sibangenise. Anisoze nabazuza ngalokho, banokuningi kwalokho kunalokho eninakho.
You ain't got no business on your ground.
Ningazami ukwakha isonto elinjengelabo, ningazami ukuba nomelusi onjalo, ningazami ukwenza lokhu okunye noma nibambisane nezwe. Baqabezela ne-Hollywood, ivangeli langempela likhazimula ngamandla. Izinkozi ziyakuzwa lokho, azibheki ukucwebezela, zibheka ukukhazimula, zikhazimula ngentobeko, zikhazimula ngothando, zikhazimula ngamandla. Luzungela lokho-ke ukhozi lwangempela. Ungeke wakhwanda esibuyeni bese uyalithokozisa, soze lwakwazi ukukwenza, awusoze walutshela khona ngoba alukukholwa. Dedela lelo phimbo limemeze kakhulu elivela ezulwini, nginguye owayefile futhi sengiyaphila futhi kukhona okwenzekayo. Nginguye izolo namuhla naphakale futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula mina uqobo phezu kwayo yonke inyama. Uthume kuNkulunkulu, ngiyakuphilisa ulimi lwelo olufayo, ngiyakuphilisa izilimi zelo ezifayo, ngiyakuninika ufakazi wokubonakalayo ukuthi ngizonileta ekuvukeni kanye nami. Izinkozi ezinhliziyo zilambile ziya kulokho ngawo onke nje amandla azo, yiparele elinenani elikhulu ukuthi zithengisa ngakho konke okunye ukuba zihambe ziyothenga. Amen. UNkulunkulu sisize mngane, amabandla ethu alahlekelwa ubuwona. Asisheshise manje ukuba siye kokunye. Bekisisane umnyakazo walabo bafundi owethukile, babazi ukuthi uJesu wayeyiqiniso, kodwa yabo lalimelene nomqondo othandwa ngabantu, inkolo ethandwa ngabantu yehora, inkolo eyayine sande siqinile kunazo zonke. AbaFarisi, AbaSadusi, kanjalo njalo izinkolo zezabo, izizwe sasikhothi sinye namahlelo.
They were against that heresy.
Baba manele nalelo kwethuka, kodwa uJesu wayeyizwe likhonjiwe, noJesu ungumoya ongcwele kumoya. Usayisikhashana nezwe lingabe lisangibona, ngiyakungibona nina, hhayi umzimba, ukuphila okwakukuya. UNkulunkulu uphezu webandla ukubiza amadodana njengoba enza ngaleyo nkathi ukulalela. Ngenza njalo lokho okuthokozisayo kubaba wami. Imuphi kini ongangilahla ngesono na? Ngamanye amazwi, isono ngokungakholwa. Litheni izwi ngami engingakwenzanga na? Nakho, ngikhombiseni okwashiwo yizwi ukuthi ngiyokwenza engingakwenzanga. Yimuphi ongangimangalela na? Yimuphi ongabeka iminwe yakho kimi futhi uthi anginigcwalisanga izwi likababa wami na? Oh, uma ibandla ePentecostal lifika kuleyo ndawana, bani ongangimangalela ngokungakholwa na?
Oh makristu musa kukonjwa njengo kebe kodwa ukhozi lo kebe uthambile uyokwehla uluboni neze ukhozi lwenza lokho alusoze lakwenza lokho luzizingelela ukudla kwalo lule esiphaphakeni uNkulunkulu walulungisa ukuze lukwazi ukubona luthola imana esentsha hayi into ethize efile kumaHebheru ngenkathi edabula enqamula ehlane ayadla azama ukudla imana efile yase ikhutile yase ino shobi kuyo liyazi ukuthi sisho ukuthini seyonakele sibonile ziphethu isikuyo ngakudlelani ukudla osekuyiminyaka edlule kwafana mahle kube sekubumbekeni nasesimweni kodwa akusekusha kufanele sithole ukudla zonke izizukulwane okusha kanjalo ukhozi lubheka lokho kudla zonke izizukulwane njengoba sisohambweni lwethu Kaphelani manje ake sithathe abanye abantu futhi ake sithathe abanye babaprofeti beTestament elidala sibone ukuthi benzani asibe kuqala uStefano ukuthi uStefano wenze njani phakathi kwalowo mkhandlu weSanhedrin Ngenkathi lowo mkhandlu umenyusela lapho lowo mbuthano omkhulu wamakholwa lapho noma okwakufanele ngabe amakholwa bamenyusa futhi bazama ukumlahla ngecala ngani wathi nina bontamo zilikhoni elingasokile enhlizweni nasezindlebeni nimelana njalo nomoya ongcwele lokho yilokho kuphila okuphakathi Njengoba kwenza wayisho emuva ngalehanga abaprofeti nani niyakwenza namhlanje futhi bamgukudela amazinyo babengafoni ukuzwa lokho wayemelene nesivumo kholo sabo wayemelene nehlelo labo futhi bamkhanda ngamatshe umuntu waze wafa futhi waphamisa izenzo zakhe wabheka ngasezulwini uthi ngibona amazulu evulekile noJesu emi ngakwesomnene ngani na wayenokuvuka amandla aphilisayo kuye amthatha amisa ezifubeni zikaJesu Kaphelani masinya manje bukani uFilipu ezantsi lapho emvuselelweni enkulu enemvuselelo lapho ayekade enganendaba nanoma imuphi umuntu ngani ukuba wayekade enobambiswano olukhulu phakathi kwamabandla nakho konke ezantsi lapho wayenemvuselelo enkulu namandla aphilisayo kaNkulunkulu akhuluma kuye athi Stefano ngahle ukuba asho lokhu unemvuselelo enkulu kodwa nginomuntu oyedwe engifuna ukukhuluma naye Futhi uStefano uyalalela akunandaba ukuthi yini ukuthi ungakanani ukugqekwa oh ukuKaStefano ungeke ushiye kodwa ngingashiya uNkulunkulu usho njalo wayesephumela ogwadule futhi phandle lapho wafumana lo mthenwa futhi kwenzekani na wathi ngabe uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ngizokuphaphathiza ngenkathi empaphathiza bukani waphiliswa yilamandla aphilisayo ukuba ashiye ibuselelo yezinkulumane zabantu ukuba aphumele ogwadule kumuntu oyedwa oh lokho bekungaphikisana nayo yonke imizindlo niyabo ngani kunezinkulungwane ezishumi ezifunayo lapha kodwa kukhona oyedwa ofunayo phandle lapho niyabo Amandla aphilisayo amthumele endaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu haleluya besilisi labesifazane azonenza nimenge zinyawo zenu azonenza nenze izinto uNkulunkulu afuna nizenze ngikhathala ukuthi omunye umuntu uthini ngakho umakhelwane uthi oh lo muntu ulahlekelwe ingondo yabo bakhuleka busuku bonke bafunda iBhayibheli angikhathali ukuthi bathini kuyilokho uNkulunkulu akubizele kuba ukwenze kunjalo Oh bathi ngeke sabane lezi ezifashion endala ezivuselelo zePentecost oh yebo singaba nazo futhi ungaba nayo kuwe uqobo futhi wena uyiningi kuNkulunkulu akunandaba ukuthi bonke abanye bacabangani kuphelani kamuva ekulaleleni Elisani manje emva kokulalela uNkulunkulu ezwini lakhe ngenkathi egcwalisa umsebenzi wakhe ayuthunyiwe lawo mandla aphilisayo awemukela ePentecost amhlwitha aphilisa umzimba wakhe Mamayela mamayela kude wathathwa emoyeni futhi watholakala ngale kwelinye izwe ndawo amandla aphilisayo kaNkulunkulu futhi uma singamaPentecoste lawo mandla afanayo avusa uJesu kwabafileyo uma ehlala emzimbeni yenu efana Niyabo kulungile qaphelani asithathe omunye umuntu nalamandla aphilisayo awukhona umuntu kudala le ogamalingu Enoch Uma kufika into entsha uma kufika into ethize ithi awu manje sifanele sibuyele esikoleni sidala noma lokho lokho noma okunye uEnoke wahamba noNkulunkulu noma yini uNkulunkulu ayethi akayenze uEnoke akazange ageje nelilodwa izwi wahamba noNkulunkulu Wayini na wayeyindodana kaNkulunkulu wayewukhozi olwalukade lubizelwe lolo suku futhi lapho kufika isikhathi wayegcwele kakhulu lawo mandla aphilisayo. Khumbulani, wayehambe iminyaka engamakhulu amahlanu noma ngaphezulu phambi kukaNkulunkulu futhi akazange nakanye ageje izwi lakhe. Akazange nakanye ake aziphathe kabi. Akazange nakanye enze noma yini kodwa wagcina ubufakazi. Yonke into uNkulunkulu amtshela ukuba ayenze wahamba futhi uyenzile. Akukho mpikiswano ngakho wavele nje wahamba futhi ukwenzile. Akuna ndaba ukuthi noma ubani omunye wayecabangani wahamba futhi ukwenzile. Ngani na wayegcwele umandla aphilisayo. Futhi lapho sekufika isikhathi sokuba indoda endala ife, uNkulunkulu wathumela ilada, walehlisa, wayesenyukela ekhaya. Wamphilisa futhi wathatha umzimba wakhe ofayo wawenyusela othuthweni. Amen. Lawo yilawo mandla aphilisayo. Bukani u-Elija emva kokuba umsebenzi wakhe wase ufeziwe emhlabeni, wayegcwele kakhulu lawo mandla aphilisayo. Wakusoke lokho kugundwa kwezinwele kukaJackie Kennedy ngosuku lwakhe. Wayekhulumile ngoJezebeli omdala ukuthi wayecabangani ngaye. Wabatshela labo boshumayeli nabapristi ukuthi yikuphi okwakulungile nokuthi yikuphi okwakungalungile futhi abamkholwanga, kodwa wabasola labo besifazane abapende ubuso nezinto kabi kabi futhi yena egcwele kakhulu lawo mandla aphilisayo kwaze kwathi akwangabi bikho okwakungamlimaza. UNkulunkulu wayemondlile ngokuvela emazulwini, wamkhipha wayesemhlalisa eceleni. Wayegcwele kakhulu amandla aphilisayo kufika isikhathi sokuba afe. IJordani lavuleka futhi wavele nje wahamba wathumela phansi inqola yamahashi. Wayesemkhuphulela ekhaya egcwele kakhulu lawo mandla aphilisayo. Uba ngeqiniso indodana kaNkulunkulu yangoqobo. Ya. Aphelani wayenowalandela esikhundleni sakhe, negama lakhe wayengu-Elisha. U-Elisha wayenophindwe kabili la mandla aphilisayo, niyabo, wayenophindwe kabili kwawo. Manje washumayela cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, noma cishe wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala, wagula wayesefa. Manje akatholanga ukuthi aye ekhaya njengoba kwenza u-Elija, niyabo, ubabili bamelwe lapho ebandleni, abanye abangcwele bayahamba nabanye baphumule. Kodwa kaphelani ngenkathi u-Elisha ekhushulelwa othuthweni, khona-ke u-Elisha wahamba wayolala uNkulunkulu egcwele amandla aphilisayo. Bukani isiprofeto sakhe ngaphambi nje kokuba afe, niyabo. Manje ake nginikhombise, angikhathali noma ufike noma ukuphi, lawo mandla aphilisayo awasuki neze. Emva kokufa kwakhe inyama yakhe yase iyabola, izibungu zesikhumba zase zisidlile, kodwa babethwele umuntu ofile ngolwesuku bamphosa phezulu kwalawo mathambo. Futhi kwakukhona amandla aphilisayo amaningi kakhulu lapho umuntu waze wavuka futhi. Haleluya! Amvusa abafileyo ngoba lawo mandla aphilisayo ayephezu kwalowo ongcwele kaNkulunkulu, awazange asuke kuye, ahlala kulawo mathambo ngo. Oh, khumbulani, sinyama yenyama yakhe, ithambo lamathambo akhe. Uma singumlobokazi wakhe, ukufa ngeke kuwakhathaze lawo mandla aphilisayo nhlobo. Noma izibungu nesikhumba ziphuphise lo mzimba, lokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Odume uNkulunkulu! Ngazi ukuthi ngithini, ithemba linjepho lendoda esindala njengami. Ngazi ukuthi ngibona isikhathi sami sokuphela khona ngaleya masinya njengeminyaka engamashumi amahlanu nesithupha obudala. Usukela ngisengumfana omncanyana ngime lapha ngizama ukumemezela lokhu, kodwa ngiyazi lokho kimi akukho okuhle enginakho, akukho engikwenzile. Kodwa kimi lawo mandla aphilisayo angiphilisa ngolunye usuku ngisuka ezintweni zezo njengensizwa ngaye kuphileni okuphakade. Oh, izinto eyenzekile ngibone imibono, ngasho izinto zingakwenzeki, akadedeli neze into yokuba yehluleke. Namanje ngikhulume ngezinye izilimi, ngiprofethile, ngenze lezo zinto ngomoya kaNkulunkulu ohlale kimi, lawo amandla aphilisayo. Yazi ukuthi sikulumbe mhlengu wami uyaphila manje, futhi sikulumbe masefika la Tamba yovuka futhi ukuba ayomhlangabeza emoyeni. Ungangingwabo lwandle ushise noma yikuphi la ufuna khona lawo mandla aphilisayo aphakade. Ngizwa iphasika khona manje, yebo mnumzane, ngibe nalo iminyaka. Likimi, likini, Umani na umoya owavusa uJesu wafileyo ehlala emzimbeni yenu efayo uniphilisile ezintweni zezwe na ezwini likaNkulunkulu kuphela. Uniphilisile kulokhu kuphila naye ekuphileni okuphakade. Nina inanifile esolweni nasesiphambukweni. Manje uniphilise ndawonye ukuba nihlale ezindaweni zasezulwini noKristu Jesu. Izondla ngemana evele phezulu nibone isandla sikaNkulunkulu sibonakaliswa. Sifakazela isithembiso salolu suku. Njengoba kwenzeka emihleni kaNoa kuyakuba njalo ekufeni kwendodana yomuntu babedla bephuza begana bendiswa. Futhi njengoba kwenzeka emihleni kaLothi kuyakuba njalo ngamahora indodana yomuntu eyokwambulwa ngawo emhlabeni. Hayi indodana kaNkulunkulu akusezikho indodana yomuntu. Ibuya njengomlayo wobuprofethi wosuku lokugcina lapho lolukhozi luyobe lundiza hayi ingonyama hayi inkabi onyakeni womhlatshelo. Niyabonga ngaso sonke isikhathi amandla ezenkolo ayephuma ukuhlangabezana nenselelo yamandla ezombusazwe ezwe. Lapho kuvuka ingonyama amandla ezenkolo yahamba kuyohlangabezana namandla eRoma. Futhi lapho kufika ihora lomhlatshelo kwahamba inkabi ngoba iyisilwane somhlatshelo wenkosi. Bese kufika abaguquli phansi kusukela eminyakeni kufika ubusi bomuntu. Nabaguquli babekade bekhona kusukela kuLuther West uCalvin kwehle njalo kwehle unyaka wePentecost. Kodwa emlayezweni wokugcina owaphumayo nakho kwafika ukhozi elindizayo isikhathi sokhozi isikhathi sokwambula izwi likaNkulunkulu libonakaliswa izwi likaNkulunkulu lafakazisa. Oh bantwana hambani kulombhaphathizo kwamoya ongcwele ngenani futhi niukholwe ngayo yonke inhliziyo yenu uNkulunkulu uzonigcwalisa. Bukani lapha manje siyathola manje khumbulani siyinyama yenyama yakhe nethambo lamathambo akhe. Njengoba uNkulunkulu avusa amathambo akhe nenyama ethuneni ngeke bamfihle umuntu osenazo eziqalo bofa kungeke kwamthatha. Jesus said, all the Father is giving me will come to me. Kuza kimi, ngiyakubavusa ngomuhla wokugcina. Oh, hey, iPhasika. Ngani sisePhasikeni ngo. Inkathe vuka savona naye. Wathumela incwadi yobufakazi, wayibuyisa siyiphethe njengobhaphathizo kamoya ongcwele. Uyaphila kuze kwephakade nguyena izwe namuhla naphakade amaHebheru 13:8 ayakufakazela lokho unguye ubuMesiya bakhe abagcotshiweyo bayakukholwa lokho. Yini uMesiya na? Yini uMesiya na? uMesiya ngogcotshiweyo. Futhi manje uma wayenguMesiya ukuba ngogcotshiweyo walolo suku ukugcwalisa izwi kaNkulunkulu ukuba abe ngumhlengi nogcotshiweyo uNkulunkulu wavusa lowo mzimba.
His bride is the only one for this day.
Mlobazi wakhe ungodotiwe wayosuku. Kuvele ubusiwe kanye naye ekuvukeni ngoba laba ababili bamunye. Amen. Ngifile sengathi bengingakusho ngendlela engikubona ngayo. Ngifile sengathi ngabe nganginemfundo ebe ngingakwenza ngayo. Niyabo ngethemba ukuthi niyakubona. Ngethemba uNkulunkulu umoya ongcwele wehlela lapho futhi ufake lokho enhlizweni yenu ukubona ukuthi ngisho ukuthini. Ukuvuka manje sisekuvukeni. Sihlezi naye ekuvukeni kodwa labo kuphela abanokuphila. Hayi labo abangenakho ukuphila bangeke bakwazi basoze bakwazi bayoqhubeka ngo becabanga ukuthi bathola umoya ongcwele ukusindiswa nohlwitho liyobe selwedlule futhi seluhambile. Wathi Elias sewafika vele futhi benza ngaleyo ndlela futhi anikwazanga niyabo. Kaphelani ukufa akuwamisi amandla kaNkulunkulu aphilisayo. Kaphelani ukufa ngeke kwawamisa. Wena uthi awu umama wami wayengowesifazane ogcwaliswe ngumoya. Baba wami angaze ngimbone umuntu egcwele kangaka amandla njengobaba wami kodwa wafa mfuthi Branham impela lokho akwamisanga amandla aphilisayo. Umose wayenalawo amandla aphilisayo. Niyakukholwa lokho na wayengakaze abe khona umuntu onjengaye emhlabeni kwaze kwaba nguJesu ngokuba akabonanga imibono kuphela wakhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu. Ngisho nomprofethikazi Miriam waphisa izwi lakhe ngolunye usuku wathi awumesabi uNkulunkulu na bheka inceku yami uMose akukho muntu ezweni onjengaye leli hora akaze abe khona noma yimuphi umuntu onjengoMose. Ngikhuluma kuMose wake wathini eyayingesile iqiniso nani yabo. Ngikhuluma kuMose awumesabi uNkulunkulu na ungashozwi elimelene naye. futhi ngayo leyo nkathi washawa ngoxoko futhi wayefa. Akaphilanga isikhathi eside kakhulu kamuva uMose wamkhulekela. NoMose wakhwela entabeni eminyakeni eyikhulu namashumi amabili enkonzo noma iminyaka engamashumi ayisiyagalombili enkonzo iminyaka eyikhulu namashumi amabili yokuphila wakhwela entabeni wayesefa futhi wembelwa esigodini. Kodwa lawo mandla aphilisayo ayephezu kwakhe ngisho eminyakeni engamakhulu ayisiyagalombili kamuva nangu emintabeni yokuphenduka esinye isimo. Amen. Wayini na? Wayebaliwe kulokho kuvuka. Impela wayebaliwe. Wayenamandla aphilisayo kaNkulunkulu nangu wayekhona emi. Bukani uJobe u-Abrahama u-Isaka abangcwele ngosuku lokuvuka lokho kusha okukhulu uJobe nabo bonke abanye ababazi ukuthi kuyofika. Ngenkathi wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona amakhulu ngamakhulu eminyaka ngaphambi kukaKristu. Ukuthi ekilisweni incwadi kaJobe yabhalwa ngaphambi kukaGenesisi basho njalo incwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini. Futhi ezivivinyweni zakhe futhi njengoba sedlula kuzo manje umkakhe ngisho into esondele kakhulu kuye kudloko emhlabeni wathi ungemthuke yini uNkulunkulu bese ufa ukufa na? Wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula inkosi iyapha inkosi ithathile alibonga igama lenkosi. Wasekuthi ke ngenkathi umoya kaNkulunkulu ufika phezu kwakhe futhi uqala kuprofeta wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinto kuzogcina uyoma phezu kwalo mhlaba noma izibongo zesikhumba ziphuphisa lo mzimba nokho enyameni ngiyakumbona uNkulunkulu. Futhi wenza indawo yokuzimbela yena wathi sizoyithenga le ndawo wathenga lapho wase eyazimbela. Kamuva kufika umuntu othiwa ngu-Abrahama ibandla likhula lenyuka u-Abrahama awu manje wayesenazo iziqalo zikaNkulunkulu naye ukuphila okuphakathi okuphakathi ngoba uNkulunkulu wambiza. Manje qaphelani ngenkathi efa noma uSara efa wathenga isiqephu sendawo ePalestine eduze kwethula likaJobe wase embela uSara. U-Abrahama wafa naye futhi wembelwa noSara. U-Abrahama wazala u-Isaka noIsaka ngenkathi efa walala noAbrahama esiqintini esifanayo sendawo. Manje ngenkathi uIsaka wazala uJakobe, uJakobe wafa ezazi le eGibhithe kodwa lokhu engumprofeti manje ngalesi isiqalo lamandla aphilisayo wathi ungangimbeli ezazi lapha Josepha. Woza lapha ndodana yami engumprofeti beka isandla sakho phezu kwalenqulu uNkulunkulu ayikhubazayo funga uNkulunkulu wasezulwini awuzukungimbela ezantsi lapha. Kwawukhonani kulowo muntu na? Yayingeyinhle ingani nje iGibhithe njenganoma yiphi indawo na? Wayengumprofeti uyazi ukuthi lokho kuvuka kwakuzoba kuphi? Kwakungezukuba seGibhithe kwakuzoba sePalestine. Wathi beka izandla zakho phezu kwenqulu yami ekhubazekile bese ufunga uNkulunkulu engimkhonzile uyindodana yami engumprofeti ukuthi awuzukuhambela amathambo ami ezazi lapha ngiyisele ngale ya bese uyangimbela. UJosepha engumprofeti futhi wabeka izandla zakhe phezu kukababa okhubazekile wathi ngifunga uNkulunkulu kaAbrahama uIsaka kaJakobe angikukumbela lapha bamthatha bambela kulelozwe. Ngani na? Ngani na? Ngathi uJosepha efa wathi, ningangimbeli ezantsi lapha, ningangimbeli ezantsi lapha. Ngani na? uNkulunkulu unguNkulunkulu ndawo zonke, kodwa unecebo. uJosepha wayengumprofeti. Wathi ngoyizuku, ayilani amazwi akhe, inkosi uNkulunkulu uyorevis, uyonihambela futhi uyonikhipha kulelizwe, futhi uma zanihamba, nithathe amathambo ami, lawo mandla aphilisayo aye kulawo mathambo. Oh uma umoya walo wavusa uKristu wafileyo ehlela kini uyakuvusa nemizimba yenu efayo.
Don't put my bones down here.
Ningabeka amathambo ami ezathi lapha ambeleni ehle lapho nalabo besithembiso. Ngenkathi kufika uJesu lapha nginombhalo lapha uMathewu ngoshumi amabili nesikhombisa lamashumi amahlanu nanye. Ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo uJobe wakubona lokho kufika wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona ezinto kuzogcina uyoma phezu kwalo mhlaba noma izibungu zesikhumba seziphuphise lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu ngimbonile. Babazi lawa ngumprofeti, uAbrahama wayengumprofeti, uIsaka wayengumprofeti, uJakobe wayengumprofeti, uJoseph wayengumprofeti, futhi babe nesambulo siyaNkulunkulu ngokwezwi lakhe. Alilo pasika ekuseni ngenkathi lowo efika futhi wahlenga bonke labo ababekholiwe kuye bavuka nabo ngokweBhayibheli. Lawo mandla aphilisayo afike angena ethuleni likaJobe lapho okwakungekho ngisho uthuli olungagcwala isipuni lwamathambo akhe asasele. Emva kwawo wonke lawo makhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka amathambo akhe ayesebolile lase labuyela emuva futhi laphenduka laba amagesi omhlaba futhi uthulana nje lulele lapho. Kodwa nokho ngenkathi lawo mandla aphilisayo ngokwezwi likaNkulunkulu ethembisweni amakhulu ngamakhulu yebo izinkulungwane zeminyaka kamuva. Ngenkathi lawo mandla aphilisayo elethwa evela ethuneni uJobe u-Abrahama u-Isaka uJakobe bonke baphuma ethuneni kanye naye. Bayibheli yasho njalo uMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nesikhombisa nevesi lamashumi amahlanu nanye lathi abaningi babangcwele ababelele othulini lomhlaba bavuka futhi baphuma ethuneni kanye naye ngenkathi enyuka ngephasika ekuseni. Ngani na babenaleso siqalo babenalawo mandla aphilisayo niyabo futhi bavuka kwabafileyo futhi baya naye ekuvukeni. Bajabulela ukuvuka kwanye naye ngoba babegcwele lawo mandla aphilisayo babenalolo phawu lwephasika lwangokoqobo. Hawu wena uthi ngifisa sengathi ngabe ngaphila emumva ethethemeleni elidala awulinde umzuzu. Kwabokuqala kwabaseThesalonika isahluko sesine ivesi leshumi nesithupha ngifuna nikufunde lokho. Angithandi kuba ningabi nakwazi bazalwane ningabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ukuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngosuku lwesithathu, hayi ukuzenzisa kodwa siyakukholwa ngokunjalo nabaleleyo kuye uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye. Abangcwele bethethelisha benalowo mandla aphilisayo bayofuna ukuya ekufikeni kwakhe wesibili. Ngokuqiniseke impela nje ngabangcwele bethethelidala nawo onke lawo mandla aphilisayo ephezu kwamathambo abo nokuguqulwa namandla kanjalo njalo lokho wawukhombisa uNkulunkulu. Lawo baprofethi eleza kubo izwi kaNkulunkulu bavuka naye lokho kusa kokuvuka. Nangasithembisa sikaNkulunkulu ukuthi wonke okuKristu Jesu uyofika kanye naye futhi ekuvukeni kwakhe amandla kaNkulunkulu aphilisayo phezu kwamathambo. Akumangalisi sibeka izandla phezu kwabagulayo. Akumangalisi sithandana singabafowethu nodadewethu.
We shouldn't hate one another because we're corrected.
Sifanele sizondane ngoba siqondiswa yizwi likaNkulunkulu. Sifanele sithandane futhi sihloniphane niyazi. Uma ningahloniphani ngeke kunisize. Ukhona umfo omncane ohlezi khona lapha ukuthi phansi kwaleli bandla manje ezintukweni ezimbalwa ezedlule leyo ndoda yakholwa. Umfana omntadlana wayenomdlavuza endebeni yakhe futhi wayengasho lutho ngakho wayesebenza enhla lapho endlini. Ngangikade ngiso hambweni lokuyozingela naye enhla lapho ezelamanini zakwaMosle nomfowethu 2000 lapha sasisenhla lapha sizingela indodana kamfowethu Williams. Futhi kwenzeka ngabheka ngale endlebeni yakhe ngayibona indlebe yakhe yonke ivuvukele ngathi indaba Donovan leyo ndlebe na wathi mfowethu Branham sekukudala angazi. Ngavele nje ngimbamba ngesandla lapho lowo wawungumdlavuzi omkhulu endlebeni yakhe angizange ngisho nelilodwa izwi ngasibamba futhi ngacabanga mfowethu osukwini noma ezimbili emva kwalokho kwakungasekho ngisho isibazi esisele kuyo.
His respect.
Wawu uhlonipha kwakhe uNkulunkulu wasezulwini. Amandla akhe aphilisayo abulala lo mdlavuza futhi asindisa impilo kaDonovan. Wait, emuva lapho kunjalo. Zini lezi zinto na? Bukani lapha abantu lapha ePhoenix. Bukani nini abantu okholelwe kulokhu? Bukani abantu onalokhu obekwa izandla zabo phezu kwenu. Bekusisana ukuthi kwenzekani ngamandla aphilisayo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, lawo mandla aphilisayo, ukhozi okhozini, ukhona okuzokwenzeka. Manje ukhozi kuheshane ngeke kusebenze. Ukhozi okhozini uvuka esibuyeni luye kokwasemazulwini. Izibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Mabubabili besezinkolweni. Niyabona lawo mandla aphilisayo afanayo kaNkulunkulu emelwe kulabo baprofeti ababili u-Elijah no-Elisha. Kuphelani igama elifanayo, omunye wabo uyahlwitha, omunye uyahlwithwa, uyahlwitha futhi uyahlwithwa. Yabo wahlwithwa, siyohlwithwa, sihlwithwe kanye nabo, sihlangabezane nabo emoyeni, sihlwithwe ukuba sihlangabezane nabo emoyeni. Kuphelani inyoni ifanele ibe nezipiko ezimbili ukuze ikwazi ukuzibhalansela. Kunjalo na u-Elijah wayeyiphiko elithathayo. U-Elisha wayeyiphiko lokuvuka. Yabo bobabili kanye kanye bemele abangcwele abaphilayo nabangcwele asebashona. Kumbulani baphiliswe ukuba babone okwedlule amakhetheni ukuthi laba bantu baphiliswe kanjani emumva lapho ukuba babuke bedlule ikhetheni lesikhathi futhi babone phansi kulesi sikhathi lawa prophets. Bukani uPawulu washo ngezinsuku zokugcina ukuthi laba bantu bayoba njani benze futhi bazibeze ngamaKristu. Wayengumprofeti egcwele amandla aphilisayo, wabona okungakwenzeki kufezeka. Siyawukholwa lokho, asikukholwa nawe, emukela amandla aphilisayo. Bukani amandla aphilisayo namhlanje esho lezi zinto zingakwenzeki, kungekhona sisodwa isehlakalo esigejayo, asehluleki nakanye. Amandla aphilisayo, hhayi amandla omuntu, amandla kaNkulunkulu. Amandla encwadi ewufakazi yephasika, uJesu ovukileyo owabuyisa incwadi ewufakazi ukusigarantela ukuthi sesivele siphilisiwe kanye naye. Kuphelani niyayikhumbula incwadi encane osomabhizinisi lapha ukubuka wedlule ikhethini lesikhathi na? Ngiqala kuba mdala ngazi ukuthi izinsuku zami ziya ngokuba mfishane. Ngithola ngempela ngidlala leyo ngoma encane lawo malinikazi ayiculile esikhashaneni esedlule, sengibe nayo cishe iminyaka eyishumi nesiyagalombili, amashumi amabili eminyaka manje ngifuna ukuxoxa ngakho Nkosi. Bese ngiphumela lapho bese ngiyokhuleka bese-ke ufika lawo mandla aphilisayo, ngiphumule ngabheka phezulu lapho ngathi ngithi buka ngaleya. Ngiyakhumbula ngalokho kusa ngibanjwa ngedluliswa nomkami ehlezi emuva lapho elele empedeni ofanayo kanye nami ngalokho kusa. Ngavuswa ngase ngibheka phezulu nango ezumekile ngathi uma ngizokwenza noma yini ngenzelela iNkosi kungcono usheshe mfana sewedlule emashumini amahlanu. Kwase kuthi umoya ongcwele wangihlwitha, ngase ngibuka laphaya ngababona labo abangcwele impela nje njengoba ngimi lapha ngakuleli deski nale ncwadi engcwele ibekwe lapha umfundisi wevangeli. Sengaye nganitshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzekayo na? Ya, ngifuna ningitshele ngakho. Ngaso sonke isikhathi ngabe bekungokuphelele emsamona, ngaso sonke isikhathi ngabe kwenzekile njengoba asho nje na lona bekungu-ishu kanje iNkosi. Ngama lapho ngalunguza kuleso sikhathi ngabona amashumi ezinkulungwane eziphindwekazi inkulungwane eza ezinsizwa nabesifazane begijima bengigaxa bememeza. Ngabuka emumva ngo futhi ngazibona ngilele embhedeni, o Nkosi mangibuke ngayedlule ekhethenini lesikhathi. Wena ngamandla aphilisayo ayosihlwitha, lawo mandla amakhulu aphilisayo, amandla aphilisayo ayeza ngalolu izinsuku zokugcina. Yilokho engikukhonele e-Arizona khona manje. Kukhona abantu abaningi abahlezi khona lapha, abamakhona lapha e-Phoenix futhi bangizwa nginitshela ngikuwona lo msamo. Isishonje iNkosi, bangaki okukhumbulayo na? Manje hambani, kukhona into ezokwenzeka. Ngabona izingelezi ezisikhombisa ziza ukwethe yini iphephabhuki life lapho ifu lakho lintanta livundle lapha amamayela angamashumi amabili nesikhombisa ukuphakama namamayela angamashumi amathathu kuvundla na? Ngabe akusuye uFred Sotman laba abanye uGene Norman bona behlezi emuva lapho na? Bamakhona lapho ngenkathi lezo zingelosi eziyisikhombisa zibonakala khona lapho ekugqumeni. Kwanyakazisa amagquma amamayela ukuzungeza kanjalo nakho kuma izingelosi eziyisikhombisa zase ziphosa inkemba esandleni sakho zathi hamba uye ekhaya bese uvula lezi zimpawu eziyisikhombisa ezinikezwayo. Kunazi iphihlakalo yangempela yomshado nesahlukaniso nenzalo yenyoka nazo zonke lezi zinto obekuqophiswana ngazo ngu-Esho nje iNkosi. Kini na amandla aphilisayo eza ebandleni elenza lime ngomumo lelihoro esisondela kulo. Amandla aphilisayo, o Nkulunkulu, sisize ukuba siwemukele, sisize ukuba siwakholwe. Yabo nje kuya ngokuthi uwathatha ngasiphi isimo, noma ngabe azokusiza noma ngeke. Nokho niyabo ufanele ukukholwa, lokho awukukholwa kungeke kukusize nakancu wama kanjalo uSamuyeli umdala lapho ngaphambi kwalabo bantu wayesethi sengake nganitshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzeka na sengake nganxiba imali yenu ukuba ngiphile ngayo na gabo kodwa sifuna inkosi noma kanjani ngaleyo ndlela ibandla namhlanje bafuna imibono okungeyabo ngeke bakunake nakancu bahamba ngqo bajikeleze awu kuyakhombisa nje amandla aphilisayo awekho lapho Oh wena uthi ngakhuluma ngezilimi ngaxhuma futhi ngamemeza konke lokho kuhle kodwa uma lawo mandla aphilisayo elapho uyaqonda ngiyalo lokhozo lincane lo ngumama walo lelo yizwe lo ngu isho kanje inkosi yiloko uNkulunkulu akwethembisa yiloko okwashiwo kungakwenzeki yiloko impela okwenzeka sisedlule ngaleya kwanoma yiliphi ithunzi ngokweziqalo sisekuvukeni khona manje abangcwele balungiselela ukusikwa phezulu emoyeni Ngakujesu egcwele kakhulu lamandla aphilisayo wathi uma ningadiliza leli thempeli elanithatha eminyaka engamashumi amane nanicabanga ukulakha ngizolivusa ngezinsuku ezintathu. Ngani na? Kungani uJesu asho lokho na? Ngifuna ukunibuza, kungani uJesu asho into enjengaleyo na? Wayazi ukuthi wayenguye. Amen. Ngifisa sengathi lokho bengingakwenza kunamathele. Wayazi ukuthi wayengubani. Wayekwazi ukuthi lonke izwi uNkulunkulu ayelilobe lapho. Ngaye waligcwalisile. Wayazi ukuthi weyilo uDavide akhuluma ngaye. Niyazi ukuthi nilabo iBhayibheli elikhuluma ngabo na. Niyazi ukuthi indawo yenu ikuKristu na. Uma nikuKristu nesidalo esisha, niyazi ukuthi lelizwe lifana nje nokuphila kwansuku zonke kini na. Ngani impela lingelenu niukhozi lokho ngokudla kwenu wayekwazi ukuthi ngamandla kaNkulunkulu wayezokwenza ngoba kwakuprofethwe ukuthi wayezokwenza. Ningalesi sizathu wayengesabi ukuba athi dilizane lethempeli ngizolivusa kwezinsuku ezintathu ngoba uDavide wathi angeke ushiya umphefumulo wakhe eHaidese angeke uvume ukuba ongcwele wami abone ukubola wayazi ukuthi awukhona ilodwa ingomuzalo lokuphila lomzimba wakhe elaliyobola futhi ubola emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili wathi dilizane lethempeli ngizobuyelivuse futhi ngezinsuku ezintathu ngani na wayegcwele kakhulu lawo mandla aphilisayo aphilisa lonke izwi wabheka emuva futhi wayebone lonke izwi likaNkulunkulu elalilotshwe ngaye nomprofethi wathi waligcwalisa wayazi ukuthi lokho kwakuzogcwaliseka nakho manje lonke izwi likaNkulunkulu alisho umoya wakho uthe amen kulo ligcwalisekile empilweni yakho njengekholwa na Ngabe ubambelela emuva entweni ethize uthi awu ibandla lami lifundisa okwehlukile na bona ke xwaya heshani kaphelani izinkonzi ziyakholwa ayokho umbuzo kuzo ziyalikholwa kaphelani manje wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka ngoba izwi lathi kwenzeka futhi lonke izwi elilotshwe ngayo lalifanele gwaliseke Wayazi lelo lalilotshwe ngamandla kaNkulunkulu ngabaprofeti abangcwele abeprofetile ukuthi wayezokwenza njalo Yes prophet azehluleki neze singeke izwi kaNkulunkulu ngeke lehluleka
And it is written in the by the spirit that is now also the spirit that raised up
Ukulotshiwe ngumoya ukuthi futhi manje futhi umoya ovusa uJesu kwafileyo uma ehlala kubuwena umzimba wakho uyovusa nomzimba wakho ofayo manje ke udumule ushise yenza noma yini ufuna ukuyenza shekisa ngawo udumule wale yenza kofuna ukukwenza uNkulunkulu uvusa ngokuba wathi uyakwenza futhi wonke ongcwele kaNkulunkulu unaleso sithembiso kuye uyazi ukuthi lelo iqiniso ngakho ungesabi mfowethu sesivele sisephasikeni bukani manje kuphendulweni esinye isimo ngaphambi nje kokuba sivale ukuphenduka esinye isimo ukuphenduka esinye isimo sonke simelwe lapho ekuphendukeni esinye isimo Bukani ukuthi sibona namhlanje qaphelani nje ukuthi sibona namhlanje amandla kaNkulunkulu aphilisayo Sonke sasilapho kwakukhona abangcwele abafile bemelwe kuMose wawukhona ukuvuka noJesu Kristu wakhazimuliswa uElisha uMose uElija noJesu bonke bementabeni abangcwele abafile abangcwele abahlwithiwe noJesu ekhazimuliswa oh hey Awu wena uthi ngeza umfo esho bayothi nina bantu ngani ukuba benina lolu hlobo lwamandla benifanele niphuke futhi nitshele abantu ukuthi ningenzani makube kuthi lomkhristu weqiniso esho into enjengaleyo niyabo impela sizisho ukuthi sinamandla kodwa senza into eyodwa ngenkathi beqalaza nawo onke lamandla ephezu kwabo babona uJesu yedwa nalele langempela ikholo leqiniso likhathali noma ngabe lesekela ihlelo noma lutho ngakho lifuna into eyodwa kuphela ukuba wena ubone lo Kristu okhazimulisiweyo kwenza noma yimuphi umehluko olwangempela ulwazi lweqiniso lwasentabeni yokuphendulwa esinye isimo kuphela lukhazimulisa uJesu Kristu limkhazimulisanga uMoze limkhazimulisanga uElija alibakhazimulisanga bona uQobo alukhazimulisanga sanga lutho lunye kodwa babona uKristu ukhazimulisiweyo futhi noma yilipi ikholo leqiniso yilokho okusenhlizweni yalo ukukhazimulisa uJesu Kristu yilokho elikuzamayo lenza abantu ukuba babone singasho ukuthi awu uma uza uzojoyina amaqembu ethu uma uza wenze lokhu noma wenze lokho oh ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho boni izwi kaNkulu elinguKristu lenziwa likhulu futhi ligcwalisa isithembiso salolu suku ngalelihora elikhulu lokuvuka kaphelani futhi ubanike injabulo ukwazi ukuthi sinaye inyama yenyama yakhe nethambo lamathambo akhe injabulo enjepho ileyo nto kuphela ikhoyo leqiniso eliyikhathalelayo abanendaba nehlela abanendaba nenhlangana abanendaba ukuthi abanye besifazane bacabangana abanendaba impela qha bangeke bazenze lezi zinto elaba abanye abesifazane abazenzayo ba laba abesilisa bangeke bazenze lezo zinto bangeke balenge futhi bazenze izingane nenhlangano ethize bebalekela ukukhishwa futhi be sabe ukuthi bangeke babe netikiti lokudla abanendaba nalezo zinto ingumphetho kubo sinye kuphele sifiso senhliziyo singukuthi ukubona uJesu Kristu ekhazimuliso ukuziphatha kwabo kufanele kube noNkulunkulu kufanele ngokoqobo lutho oluyo kodwa nje inkazimulo kaJesu Kristu futhi yini uJesu na izi kunjalo na manje kaphelani futhi sibona indlela eyisu lakhe elifanayo elikinisekisiweyo efakazisa ukuvuka kwakhe manje kuyini na ubona ukuphila kwakho ngezi lakhe elithenjisiweyo athi nguyena izolo namuhla naphakade efakazisa ukuthi saphila akunandaba noma yonke iminyango ezweni ivaliwe kimi ukuthi njengoba ngishilo nganginamashumi amahlanu nesithupha ngolunye usuku ingaphoqozwa ngisonyakeni wokuhlaselwa inhliziyo ngikuwo wonke lona omunye unyaka nakho konke okunye awu mehluko muni akwenzanga mehluko kimi ngenkathi ngisengumfanyana akwenzi mehluko manje ukuthi hola lini inombolo yami ebizwa ngalo nekhadi lami elikhishwa eshalofini akunandaba noma bake bazi ukuthi ngake ngaphila emhlabeni akungenzeli mehluko abadingi ukuba babe nezithombe ezinkulu eziqoshiwe nezakhiwo ezinkulu ukuba basho ukuthi ngangilapha emhlabeni kodwa yenye into engifuna bayazi ukuba bazi ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade futhi enhlizweni yami ngiphethe incwadi yakhe yobufakazi futhi ngiyazi ukuthi ngolunye usuku nakuba ngingamenziswa olwandle ngingabulawa eAfrika angazi ukuthi kuyokwenzekani kimi kodwa into eyodwa engiyaziyo ngiphethe incwadi ewufakazi haleluya yonke iminyango ingavalwa lokho akwenzi nomncinyane obehlokimi angizami ukudumisa umuntu othize noma inhlangano ethize noma mina uQobo noma nayimaphi amaqembu noma lutho olunye ngifuna abantu babone ukuthi uJesu Kristu vusiwe leyo nomoya wakhe uyaphila yena izolo namuhla naphakade akumangalisa uJesu wathi ungesabi ngimuye owayefile kodwa sengiyaphila kuze kube phakade kuba manje sihlengwa nguye futhi sivuka naye futhi manje sihayi ukuthi siyo hlezi ezindaweni zasezulwini kuye
when we have this spirit in us the abstract
manje uma sinalo moya kithi incwadi engufakazi khombisa ukuthi konke okokungabaza sekususiwe.
Christ lives.
Amen.
Ine uKristu yaphila akusimi engiphilayo akusimi uKristu uphila yini akusiyo aphilayo kodwa uKristu uphila kuwe ngoba izwi lakhe eliphilayo liphila kuwe ukhombisa ukuthi zonke izikweletu zayo yonke imethodist yakho nebaptist nemiqondo yamapentecostal konke okunye kuwasuswa noJesu Kristu njengasentabeni yokuphendulwa esinye isimo bonke abaprofethi nakho konke okunye sekufeziwe zonke izinsuku zeluthela imethodist ipresbyterian zonke zikahle kodwa lo uyindodana yami ethandekayo yizweni izwi lalilihora ihora lezimpawu ngenkathi zonke izimfihlakalo emuva ngaleya ebifihliwe yonke le minyaka lezo ileso sifivane esikhulu sesikhathi esasuswayo itshe eliyinhloko lilolongeke lehla ukuze kuthi inkanyezi kaDavide iyohlala endaweni yalo nebandla likhulu likaNkulunkulu ophilayo liyophakanyiswa njengamaphiko okhozi lithwalwe liyiswe ngaleya liyongena enkazimulweni yebo manje phakathi manje emizimbeni yethu nokukhuluma ngezilimi ezintsha nokuprofetha nokubona kungakwenzeki sibeka izandla kwabagulayo futhi bayaphila izwe lifile nazo zonke izinto zezwe sidlulile kufeni sangena ekuphileni futhi manje siphethe amandla haleluya lokho kusa kokuvuka lapho izimpawu zokufa ziyoqaqwa siyovuka haleluya siyovuka amen bekwethevele abenele ezogweni ukuba basivimbele ukuba sikwenze siyophakathe uNkulunkulu okwaleli hora izwi kaNkulunkulu lizibonakalisa ngathi futhi siphile ebukhondeni bukaNkulunkulu ngezwi elithenjiswa nguNkulunkulu awukho devele esogweni ongangivimbela ekuvukeni awukho mnyango angawuvala ebusweni bami ngalokho kusa izimpawu ziqaqiwe haleluya ngikhululekile ngiwukhozi angisekho ekubiyelweni kodwa ngikhululekile ngivukile kwafileyo angena ekuphileni okusha kukaJesu Kristu awusibini kuphela kodwa wonke owesilisa owesifazane intombazane noma umfana ohlezi lapha wagcwalisiwe wangena kulo moya kaNkulunkulu isidalo esisha kuKristu futhi ukhozi siyaphila namhlanje futhi sijabulela ukuvuka kuze kube phakade ngoba uyaphila siyaphila nathi kodwa uphila kithi esenza siphile umoya owamvusa owafileyo ehlala kubuthina uyakuvusa imizimba yethu efayo ngalelo phasika elikhulu laphakade Oh, take anything you want to. Oh, thatha izwe, thatha noma yini ofuna ukuyithatha kodwa nginike uJesu. Amen. Ngiyamthanda uyilo lonke izwe kimi.
And because that you are a part of him.
Futhi ngeke ukuthi uyingcenye yakhe. Ngingcenye yakho. Nawe uyingcenye yami futhi sisonke siyingcenye yakhe. Oh Mkhristu, ithuba elinje phezinalo, sinamathuba uPaul ongcwele angazange aphuphe ngokuba nawo. Sinamathuba uEnoke noElijah nabo bonke abangazange babe nawo. Amathuba esinawo manje. Futhi kukhona imvu encane eyodwa phandle ngale yandawo ndawo, futhi akazi kweneliseka ize leyo eyodwa ingene esibayeni. Ngosizo lukaNkulunkulu nangombono noisho kanje iNkosi, ngibuyela phesheya kolwandle. Leyomvu encane yokugcina ingahle ibe emnyama ezansi lapho ngakho konke engikwaziyo lapho abangacabangisho ukuthi inawo umphefumulo kodwa uNkulunkulu wazi okwehlukile ngizofuna kuze kube usuku lokugcina bempilo yami ukuba ngithole leyo eyodwa noma ngabe ikuphi ngithemba ukuthi angizange ngikhube noma imuphi wabazalwane bami ngokusho lezi zinto ezinemithetho eqinile. Nge akusekho njengokungathi angithandi ukubaniye ebandleni. Impela ngiyathanda ukubaniye ebandleni. Yana ebandleni noma ikuphi lapho oyakhona. Kodwa nje ungakuvumeli lokho kube yithemba lakho. Uthi awu ngingowaleli noma ngingowalelo. Oh mfowethu dadewethu yiba ngokaKristu hamba uye ebandleni kodwa yiba ngokaKristu amen akuthi leso siqalo uma leso singekho kuwe sikuphilisele khona manje kuphileni ungeke wemukele manje na
This room's full of it.
Lendlwana igcwele khona. Ikuzwa yonke indawo yini. Yazi ukuthi kulapha amandla kaNkuluNkulu. Umbali omkhulu wemibono. Mbikezelo omkhulu ongasho izinto futhi
akusibeki
neze. Lo mkhulu okhuluma futhi ukho umuntu ongathi ungukhabo umuntu ongavula futhi ukho umuntu ongavala lo oyefile manje useyaphila futhi uyaphila namhlanje lapha eFenix ihamba phakathi kwezimbali ezizalwe ngokusha akumangalisa ngalo phasika ekuseni amathonsi ezinyembezi amancane amazolo elele kuzo zonke izihlathi zomnduze nazo izintebe Nalina, wawazi ukuthi wakhulisa emhlabathini futhi ndawo ndawo kukhona imbali yaphakade eqhakazayo iyothatha indawo yayo ngolunye usuku kunjalo. Akumangalisi izinyembezi zenjabulo zingehla ezihlathini zethu. Akumangalisi izinhliziyo zethu ziyathuthumela futhi zigaqazele uma singezwa lawo mandla afanayo aguqulayo eza angene ezimpilweni zethu futhi esigcwalisa ngisho nokusivumela sikhulume ngolwimi oluvela ezulwini. Siphiniswa kakhulu siyongena ebukhoneni bakhe lapho siprofete sibone izinto ezingakwenzeki sisho izinto zingakwenzeki nakho konke kushaya ngokuphelele nginezwi uma kuprofeta ukuphambene nalelo ningakukholwa kodwa uma ubangenezwi selivele lithe isho kanje inkosi ningesabi nginguye owayefile futhi sengiyaphila kuze kuphakade lolo uPaul ePasika likaNkuluNkulu olunameka ngophawu yonke incwadi yalelizwi enhliziyweni yakho. Yini uphawu na? Nizincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke niyakwazi lokho. Kodwa nxa uNkulunkulu ethe ungowakhe wakubeka uphawu ngophawu lwePasika ukuthi uvuke kanye noKristu futhi isitalo esisha uma ungakabekwa uphawu kulokhu kusa yenze njalo sisakhothamisa amakhanda ethu. Kosi niyakuzwa lokho na? Cabangani manje amakhanda enu ekhotheme ngoba seRoma besiyagalombili eleshumi nanye uma kanjalo kungukuthi umoya owavusa uKristu kwabafileyo ekini uyakuphilisa nemizimba yenu efayo yini esingayibheka abantu na yini lapho esele na bukani iFormosa nalo lonke izwe nemicibisholo ejikijelwayo yama-athomu nakho konke okunye sekumi ngomumo nje ukuba kugadle ezweni futhi nje kunovalo olukhulu nokwesaba nokumpompoloza nalaba balingisi bamabhayisikopo uyadlala phandle lapho nje besho lonke uhlobo lwamahlaya njengomfana omncane nje eyokwedlula emangcwabeni eshaya ikhwela ebusuku ezama ukwenza abantu bakholwe ukuthi yonke into ihamba kahle. Ungakhohliswa ukufika kwenkosi sekuseduzana. Ngiyaqaphela ngolunye usuku umdobi uyakhuphuka wayesengitshela ehlezi phansi ngaliya echwebeni ukuthi uhlobo luthize lwephoyinti eseligugile noma enye into ethize ezansi lapho. Nokuthi kanjani ukuthi usekude ngaphambi kokuba lokho kuzamazama komhlaba kuzamazame phezu kweGreece zonke izinhlanzi ngowejwayelekile edlayo cishe ngaleso sikhathi ekuseni azidlanga kwakuyini na zazingekho ngaphezulu isikhathi sesibili kwenzeka into efanayo yenzeka kwazi ngayo leyo nkathi ukuthi ukhona okuzokwenzeka lezo zinhlanzi yayingadli ngaleso sikhathi zonke izinyoni amagalzi nezinto ezidla izinhlanzi zayeka ukudla leyo ntatha kusa ekuseni zidla ngaleyo nkathi zavele nje zahlala ogwini zasuka emifantwini yamadwala nezinto ngokuba emizuzwini embalwa nje izitshalo zasolwandle ziqala ukuqubuka ziphuma emhlabathini zisuka ezinzulwini zolwandle niyabo lezi zinhlanzi zakwazi kungakwenzeki. Yonke lendiya ngafunda iphepha lathi uzamazama komhlaba kufanele ukuthi sekuphelile izinsuku izinyoni ezincane zazingabuyeli ezidlekeni zazo emadwaleni izinkomo zazingame eduze kwemipheme phansi kwe ethunzeni ngokushisa kwemini izimvu zama zaphumela ngo phakathi nedlelo zencikana zazingenyuki ziye ngakulawo madwala izinsuku ezimbili noma ezintathu ngaphambi kokuba kwenzeke kuzamazama komhlaba. Ngani na lezo zimvu zakwazi zazazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka Lezo zinyoni zazazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka. Lezo zinyoni amagalzi zazazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka. Lezo zinhlanzi zazazi ukuthi kwakukhona okwakuzokwenzeka. UNkulunkulu ofanayo owaholela lezo zilwane ukuba zingene emkhunjini. Aniboni yini bantu abagcwaliswe ngomoya ukuthi kukhona into elungiselela okwenzeka na? Ningabheki into ethize enkulukazi yomhlaba wonke. Ishanela lutho kuphela ukufika kwenkosi uJesu. Khumbulani. Khumbulani nje amazwi nesithembiso senkosi. Ningeze masinya impela na. Sukani kulezi zindonga ezinkulu. Ukuvuka sekusondele eduzane manje. Uma ekhona lapha abangazi ukuthi bayoya kulokho kuvuka futhi bengaqinisekile ukuthi banawo lawo mandla okuvuka ephumule kubo, noma izibungu zesikhumba ziwubhubhisa ngokuqhuma kwebhomu ye-atomu khona impela phakathi naphakathi kuwe, ayisoze yawabhubhisa lawo aphilisayo amandla okuvuka. Hawo cha, bodadewethu, mfowethu, igama lakho eliligugu lifakwe encwadini yokuphila ewundlu phezulu ngale, akukho muntu ongalesula. Awukho zihlanganisi zokwesula ezenele ezweni ukuba zesule igama lakho encwadini lapho igazi lakhe lilithenge khona. Uma ungaqinisekile ngalokho, ungathathi ithuba kukho manje, niyabo, ungahle uthathe ithuba ngokwedlula esivimbelweni ndawo futhi ungakutholi ukubulawa, kodwa awuzukwedlula kulesi sivimbelo qabo zokuthola. Ungeke udingeke ukuba ukwenze. Kukhona ilambo elibomvu elibanikayo manje. Yedlula imibono yakho uqobo, yedlula izinto zezwe. Ozani, masivuswe kanye ephasikeni elihle kakhulu. Umgobho omkhulu wephasika. Ungaligubha enhlizweni yakho kuleli viki na, uma ungeke ungasiphakamisela nje isandla sakho kuNkulunkulu na. Uthi uNkulunkulu, angiqinisekile ngakho, angazi noma ngingakwenza nje konke lokho noma cha. Ngangisiza na, ngizophakamisela isandla sami kuwe Nkosi ngisize. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, kuhle lokho, ngifuna wena Nkosi ngisize. Ngifuna ukuvuswa, ngiyakufuna, ngifuna ukuba neziqalo khona manje, ngifuna ukwazi ukuthi kuqinisile, ngifuna ukwazi ukuthi kuqinisile Nkosi. Ngiyazi ngeke ngenza, angifuni phutha ke ngale nkathi, ngeke kube sizobe sesedlule isikhathi, usuku lumanje, usuku lumanje, ungalindi. Esikhathini esingeside esedlule ngangishumayela, kwakukhona indoda eyikhalade ebuya emumva lapho ngemumva endlini, yahlangana nami yathi ithi, mfundisi ohloniphekile, ngifuna ukukutshela. Ngithi, wena uqinisile. Yathi, sengiyitshelile inkosi kudala, ngifuna ithikithi lami libe sesandleni sami ngalokho kusa, ngifuna ukwazi ukuthi liqhafazwe ngokuyikho. Yathi, kuzoba nenkathazo eningi neningi ezansi lapho emfuleni. Yathi, ngiyeza ngehlela kulowo mfula. Yathi, angifuni inkathazo lapho, ngifuna ukuqondisa konke khona lapha kunjalo. Unayo yini incwadi yakho ivisa yokungena kwamanye amazwe? Uma ungenayo ivisa yakho, ungahle ube nepassport, kodwa uma ungenayo ivisa yakho, ungeke ungene ezweni. Uyakwazi lokho. Unayo yonke into yakho emi ngomumo na, uma ingamile, khona manje isikhathi sokukwenza. Ungesabi, uma wesaba kancanyana. Manje kukhona cishe izandla eziyikhulu eziphakanyisiwe phakathi lapha. Ngakho uma wesaba kancanyana nje, asiwuxazulule nje. Manje ngiyazi sinezindlela ezehlukene. Abanye besilisa bathi yenyuka angikuqhawule, omunye uthi yenyuka uguqe altare. Manje labo ulungile, anginazi nelilodwa ukulisho ngokumelana nakho Nhlobo. Akukho lutho noma yini ezosindisa. Kodwa nje ake nginitshele indlela yami. Abaningi abakholo, abaningi ukuze altare ngeke kukwenze ukholwe. Ukuqhawulana nomfundisi ngeke kukwenze ukholwe.
But if you're called of God,
kodwa uma ubizwe uNkulunkulu futhi ukhozi wasekuqaleni, ukukhala kakhulu nje kuyakutshela uzokholwa. Uma ukukholwa ngempela, ngizokhuleka kanye nawe. Ungathini nje lolo khozi oluncane lube lusahlala esibuyeni na? Qhabo, qhabo, ungabe usahlala lapha mngane. Asihlwithwe manje, umusa kaNkulunkulu ulapha ukuba ukwenze.
Heavenly Father,
Baba wasezulwini siyaqonda ukuthi siyeza sehlela ehoreni lokuvala asinaso isikhathi eside kakhulu ukuba sibe lapha manje hayi njengobudala bethu kodwa ngesikhathi siyakholwa ukuthi baningi umuntu osemusha ohlezi lapha uzobe phila uma lokhu kwenzeka kusengenzeka nanamhlanje asiwazi umzuzu noma ihora kodwa Nkosi wena wasitshela ncane bonye lezi zinto zenzeka futhi kade zenzeka manje isikhathi eside siyazi sesedlule kude le ngokososayense isithupha iminyaka esikhombisa edlule besisalelwe imizuzu emithathu ushaye elaphakathi nobusuku asazi ukuthi leso isikhathi singakanani uthi luhamba kodwa siyazi ukuthi sikhona khona lapho
Oh God,
uNkulunkulu ukuba naleso siqiniseko ukubona ukuthi inhliziyo yethu igcizelela sonke isithembiso sikaNkulunkulu ngoAmen ukubona ukuthi umoya qobolwawo ongene kithi uphilisa ubuthina uNkulunkulu vumela abazalwane bami bakubone lokho kulokhu kusa vumela abazalwane bami bakubone lokho ukuthi lo moya uyangena futhi uphilisa ezwini vumela odadewethu babone into efanayo uNkosi bese kuthi ke uma bebona into ethize engeke yabavumela baphiliswe kuleluzi oh uNkulunkulu bangathi bangayiyeka masinya impela siphe khona baba konke kusezandleni zakho manje ngiyazi ngehlulekile ezintweni eziningi futhi ngiyakhubeka nokwehluleka kodwa Nkosi ngenze konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani manje sekusezandleni zakho bangabakho egameni lika Jesu bemukele manje kuwena olapha nodinga ukuphiliswa komzimba wakho mangaki amakholwa alapha na phakamisa isandla sakho ngiyikholwa ngokwazi inhliziyo yakho angaki asebenakho uyazi ngale kwethunzi lokungabaza ukuthi enhlizweni yakho khona manje usuvusiwe kwabafileyo na uyazi oh hey kungenzekani emhlanganweni onjengalona ke na ngiyazi singedlulelwe isikhathi kodwa kungenzekani khona manje na cabanga nje ukuthi bekungenzekani iziqalo silele kuwe ngqo yabo wena uphakamise isandla sakho uthathe njengesifungo kuNkulunkulu ukuthi ngiyazi ukuthi kukhona okwenzeke kimi ngahle ngingabi kahle lapho obekufanele ngibe khona kanjalo nami qhaba umnumzane ngikude le kwalapho okufanele ngibe khona kodwa ngazi le nto eyodwa ngedlulile ekufeni ngangena ekuphileni ngiyazi kukhona okwenzeke kimi eminingi hayi njengendoda endala manje kodwa eminingi iminyaka edlule kwenzeka futhi ngiyazi ngalolu suku ngenkathi ngihamba ngiyongena kuleso sibhedlela ngenkathi nginenselelo yami enkulu ngambona umkamefa mina ngibiza ukuphila kwakhe futhi ngenzeni ngaphandle kokuthi ngime ekhoneni lomgwaqo ngishumayele futhi ngikhulekele abagulayo wayesethi ke usathane awu ngeke awuphendule umkhuleko wakho Nambona efa kodwa ngiyazi ukuthi uye kwakuyilawo mandla okuvuka lawo mathambo ayeyovuka futhi ngayibona ingane yami encane ilele lapho ngase ngiyibeka isandla sami ngithi uNkulunkulu uNkulunkulu ungayithathi ubonakala sengathi wavala ikhetini wathi ngingeke ngisho ngisakuzwa Sathane wathi nakho lapho izwi elilodwa nje wayazi kangcono kunokungitshela ukuthi kwakungekho uNkulunkulu ngoba ngangikwazi lokho kodwa wathi akangithandi akangikhathaleli Niyabo yonke into ehluzile engqondweni yathi useyinsizwa nje nokho eneminyaka engamashumi amabili budala nakho kulele umkakho elele ezansi lapha emakhazeni futhi nansi ingane yakho iya lapho futhi nje uthe wayengumphilisi omkhulu futhi uyikho konke lokhu futhi buka wenza yena izo elilodwa bengeke ngisho adinge ukuba alikhulume abuke phansi nje lapho bese eyasho anqekozise ikhanda lakhe nje yilokho kuphela obekungenzeka futhi bizophilisa. Kodwa uyabo akakuthandi, akakunakekeli, eyekela ingane yakho ife khona lapho manje, futhi wala ngisho ukuzwa umkhuleko wakho ngaleli hora elimnyama. Yonke into ayisho yayiqiniso uqobo. Ngakho wenzeni na? Sebenza usuku lonke kuze kube khuni nokuthi ukwazi ukusukuma, bese-ke uhlala ngezinga ubusuku bonke kuze kube ngeleshumi nambili nelokuqala ngqo umi emakhoneni emigwaqo ushumayela ushaya izingcingo eziya esibhedlela. Ungene nje bese uhlala phansi isihlalo, uhlale lapho futhi ulale ihora noma amabili, bese ubuyela emsebenzini futhi ngobusuku obulandelayo. Into efanayo futhi nakho lapho okhona cishe iminyaka engamashumi amabili nanye, amashumi amabili nambili eminyaka obudala. Wonke umngane, yonke intombi, yonke insizwa owake wahlanganisa nayo yayikubiza ngongahlakahlile ekhanda owuhlanye. Wenzeni na? Wawuzenza isilima, awukubona? Ngase nje cishe ngilungele ukuvumelana naye, futhi into ethize phansi kimi lokho kwakuyilawo mandla aphilisayo, ngathi inkosi iphile futhi inkosi ithathile. Malibonge igama lenkosi. Lapho onke amathemba ami egeda khona-ke uyiwo onke amathemba ami nokuhlala ngokuba uKristu isihlabathi esibishayo. Oh, uyofika ngumsindo wokunqoba, khona-ke akuthi-ke ngifunyane kuye, ngisongwe ngezingubo zokulunga kwakhe, hhayi ngokwami anginakho, okwami kungezenyanyekayo izindwangu ezingcolile. Bengiyokuzonda ukuzama ukuya ezulwini ngokushumayela kwami, ngikuzonde ukuzama ukuya ezulwini ngemibono yami. Ngiya ezulwini ngoba ngiphethe umusa wakhe enhliziyweni yami, umusa wakhe, yingakho ngihamba. Sihamba kanjalo-ke. Oh mngane, uyingxenye yalo mzimba, ningabantwana abancane bakaNkulunkulu. Manje ngisho lokhu ukuba ngakhe ithemba leli. Uma nithole, uma ngifumene umusa kini, ngantshela iqiniso nokuthi nginitshele khona ngokwashiwo ngumprofethi akusho kweminyaka eyadlulayo, ngingazenzi umprofethi wakhe khawu mnumzane, kodwa nginitshela iqiniso, ngabe sewake washo yini noma yini ngaphandle kwalokho okwakuyikho na? Senginazile manje iminyaka ethi ayibe ngamashumi amabili nento lapha ePhoenix. Selokhu kube ileculo ngithanda ukuxoxa ngakho naye ngale ebandleni likamfowethu Outlaw. Ngikholwa ukuthi kwakukhona nomfowethu Gashia. Sengaye ngantshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzekayo na? Kumbulani lenya kuphela ithemba, tholani lamandla aphilisayo ayonibamba. Nxa yonke into isidedile ayonibamba. Abanye babo bathi wayigcina inkolo yakho mfowethu Branham, na ngathi khabo yangigcina. Iyangigcina khabo, angigcini. Akusikho ukuthi ngabe ngiyabambelela noma cha, kungukuthi ngabe wabambelela noma cha, uyilokho okwabambelela. Mina wayengadingeki ukwenza izingelosi zazihlezi kuzo zonke izihlahla zathi, dedela iminwe yakho, khomba nje, awudingi ukuwususa esiphambanweni, khomba ngomunwe wakho nje bese ubona ukuthi yini. Niyabo lesisigejane esibhuqayo. Kodwa ukuba wayekwenzile lokho, bengingeke ngibe nabo lobu bufakazi namhlanje, beningeke nibe nabo. Kodwa ngoba wahlala esiphambanweni wabambelela lapho, yingakho ngibambelele naye. Ngimi kuKristu idwala eliqinile, yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo. Manje uma ugula, ungabeka izandla zakho phezu komunye nomunye, asikhuleke nje, beka izandla zakho komunye oseduze kwakho, ungakhathaleki ukuthi yini engalungile kuwe, yiba nokukholwa manje. Uma ngabe nganitshela iqiniso, ngiyanitshela manje. Niyabo uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, futhi ningamakholwa. Velani nje niphakamise izandla zenu ningangabazi. Kukhona umuntu othize ohluphekayo bandla, ogulayo, obeke izandla zakho phezu kwakhe, omunye babeke izandla zabo phezu kwenu. Kumbulani lawo mandla aphilisayo, lawo mandla avusa uJesu ethuneni. Manje yiba nokukholwa kulokhu onakho emzimbeni wakho wakhoqobo, kuzosiza lowo muntu obeke izandla zakho kuye. Umehlela kini uyophilisa nemizimba yenu efayo. Unkulunkulu othandekayo, njengoba ngimi lapha kulokhu kusa, kusondela esikhathini sasemini ngenkathi kuthi akube yileli hora Loso kungenkathi uJesu ememeza, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyeleni na ngomile. Akumangalisi umprofeti wakubona kungakwenzeki, wayesethi onke amathambo ami bangigqolozela, babhobozele izandla zami nezinyawo zami. Kepha yabalwa kanye nezililisi, kepha yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngenxa yobubi bethu. Isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Sikubiza kube ngokwethu lokho kulokhu kusa, Nkulunkulu. Sikubiza kube ngokwethu lokho. Ekuseni kwalokhu ukuvuka, kaphelani leliqiniso eliqinisekisiwe engilishilo kosi ezwini lakho ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ungumahluleli futhi singofakazi ukuthi usihlengile, futhi kithi kulele ngomusa kaNkulunkulu lawo mandla okuvuka, nabangane bethu bayagula lowo okubekwe izandla phezu kwakhe. Oh Nkulunkulu, siphose udevela inselelo phakathi kokukholwa kwethu kulokhu kusa, nezandla zibekwe phezu kwabantu, nami nezandla zami zelulelwe phezu kwabantu. Makuthi zonke izifo, zonke izinhlupheko ezizama ukubamba abantu ebukhoneni baleliqiniso eliqinisekisiweyo, phuma egameni likaJesu Kristu. Kwangathi laba bantu bangakhululwa namhlanje. Ukuthi iBhayibheli amazwi kaNkulunkulu wethu athi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda, nezandla zethu eziphezulu emoyeni zibheke ngakuwe Nkulunkulu. Njengoba zonke izitshalo zomhlaba sikhuza emthonjeni wakho, futhi njengoba iqiniseke njengaleso sitshalo esimilayo siphuza emthonjeni wakho, siqala ukwakheka, siqala ukukhula. Isiqu sombila, imbali, noma ngabe yini ephuza emthonjeni wakho, ikhula ibheke ngakuwe. Nakulokhu kusa sikhulile ama-inchi Nkosi, singafinyelela phezulu kakhulu. Iphuza emthonjeni wakho, izitshalo zakho namandla okuvuka ephakathi kwethu Nkosi, futhi sikhulekela ukuthi uzozo mkhuleko wabafowethu nodadewethu bakithi, futhi kwangathi konke ukuhlupheka okuvimba laba bantu abathandekayo lapha ona lamandla Nkosi, baqaqe ukuze bakwazi ukukhonza uNkulunkulu futhi kuzoba kahle Nkosi, egameni likaJesu Kristu, amen. Niyamkhola na? Nishiye into enjengalena, ningakwenza kanjani? Nifanele kubukeka sengathi nje uzihoshe wena uqobo, niyazizwa kanjalo na? Kungahle kube yimi nje ukuthi kodwa nginokuzwa nje ukuzwa uqakile uma ngiza phakathi kwabantu lapho enihlala khona ndawonye kanje, ngiyazi ndawo enibonakalayo lapha. Njengomsakazo nje, ithelevishini kumbe noma yini edlula kulendlu, uKristu ukulendlu, cabangani nje, umhlengi wethu Tony ulapha, amen. Futhi ubani obengajabula kakhulu kunabantu abanakho nobufakazi obubonakalayo beBhayibheli balo lonke izwi likaNkulunkulu libonakaliswa ukubona ngisho izingelosi nobuyena bakhe njengoba bebenakho iminyaka? Futhi sizwa amazwi ababoni babikezela futhi kwenzeka ngakho impela nje, futhi nakho ziphambi kokufika kwakhe. Oh, isikhathi esimangalisa kanje pho. Uzombona ngolunye lwalezinsuku, uzoba lapha aze afike. Nizongikhulekela na? Nginezingozi eziyingozi phambi kwami, ngiyakwazi niyabo. Futhi ngidibana nabahedeni abangakudubula okufanayo njengokuphuza amanzi, futhi uyakhokhelwa nje ufika enkundleni yabo odeveli abayokuphosela inselelo ngeBhayibheli kalula nje. Kodwa angikaze ngisibone isikhathi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wethu uzoze ukunqoba. Ngihamba ngegama lakhe, ngegama lenkosi uJesu Kristu, ithemba lokuphila okuphakade, ukuvuka nokuphila. Ophila kholwe yimi noma efa, ophila nophila kholwe yimi akasozafa. Ngikukholwa lokho ukuthi kuyizwi laphakade likaNkulunkulu. Nikholwa okufanayo na? Nizongikhulekela na? Ngizonikhulekela. Kwangathi uNkulunkulu angasiqapha size sibonane futhi.
manje asisukume sime ngezinyawo zethu umzozwana nje kukhona eninakho enifuna ukusho na asikhothamisa amakhanda ethu bekungebe kuhle yini nje kithi kuba singaliculi leliculo elincane bekungakuhle na niyalikhumbula iculo lethu ngiyamthanda ngabe lelo likuzo zonke izinhliziyo na asilicule nje dadewethu othandekayo ungangifuna ukusho ngiyakuthokozela ukudlala kwakho futhi dadewethu ulungile Manje sizolishintsha iculo.
My faith looks up to Thou, Lamb of Calvary, Savior divine.
Lokho akwenzi yini into ethize kini na bangaki okuthandayo lokho ngempela inhliziyo ngiyawathanda amaculo ejubhili impela ngiyawathanda kodwa uma nisemoyeni wokudumisa aniwathandi lawo mahubo amadala amnandi na ikholwa ukuthi umoya ongcwele wawuhamba phezu kuka Eddie Peronet nabo ababhala lawo maculo amadala amahle kakhulu anikukholwa lokho na ufani Crosby ngenkathi ebhala mawungangedluli wami omsindisi omnene yizwa ukukhala kwami ukuzithoba lapho ukubabiza abanye mawungangedluli wena ungumfudlana wayo yonke induduzo yami ungaphezu kokuphila kimi ubani enginayo emhlabeni ngaphandle kwakho noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho akumangalisi lokho na lokho kusenza sifune ukucula elithi ngiyamthanda akwenzi na manje sisacula ngalesi sikhathi ngiyamthanda siyathandana uma singathandani konake ngeke samthanda manje asiqhawulane nje sime nje futhi nje sifinyelele etafuleni ndawo ndawo siqhawule umunye nomunye Asikhothamisa amakhanda ethu manje ngizocela umfowethu Williams osemncane ukuba eze lapha umzizwana nje ngizomcela ukuthi angezi khulule yini lezi zethameli ngomkhuleko ngiyamthanda umfowethu Williams umkristu osemncane engicabanga ukuthi uyincike kaKristu ngokweqiniso umndeni wakhe omncane
nginenhlanganyelo eninginingi nalaba nalabo bafana abayigugu bakamosley nabo bonke kade sindawonye nabaningi kakhulu babangane bami abathandekayo lapha ePhoenix engibathande ngenhliziyo yami yonke. Ngiyacabanga ngalokho kusa kulo mbono wathi konke lokho owawulokhu ukuthanda nakho konke lokho okukuthandayo uNkulunkulu ukuphe khona. Ngikholwa ukuthi omunye lapha baphenduka esonweni sabo phansi kuyiphansi lendlu intombi ikhala. Asikhothamise amakhanda ethu nje umzunzwana senzele yona. Nkulunkulu othandekayo, ngabe leyo yileyo mvu encane ebisele Phoenix na? Angazi Nkulunkulu, wena uyazi, kodwa ngolunye usuku kuyoba yiyo. Kodwa baba, lena akungabazeki yiyo, ngakho ngiyakhuleka ukuthi uzoyisiza njengamanje. Ngumnandi, vula isango uthi woza mntanami, ngena uvela kokhathele umgwaqo okhandla nayo. Kade ukhubeka lapho ebumnyameni, ngiyaphuma namhlanje ukuba ngikuthole. Ngumoya wami okhuluma kuwe nokuletha ukuba ungene esibayeni manje. Siphe khona Nkulunkulu kwangathi lentombi nje esemigwaqeni eyimigamanqo yokuphila lapha. Oyoza amazwi amakholwa ngomthumileyo unokuphila okuphakade. Kuphe Nkulunkulu othandekayo kulomKristu osemncane. Oyoza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle abangcwele besami bengame intombi bekhuleka. Kulani ngisho noPawulu owakhandwa ngamatshe kabi kakhulu ngangokuthi wayefa futhi ngenkathi abangcwele bama bengama futhi bakhuleka ukuphila kuyabuya. Ngoba kuleyo mizimba yalabo abangcwele wawukhona lawo mandla aphilisayo abuyisela umoya kuphila kuPawulu ongcwele. Unkulunkulu impela bekungakhulekwa umkhuleko wokufa kuphume noma ukufa kuphume kumuntu umkhuleko wokukholwa ekuphileni. Siphe khona Nkulunkulu othandekayo, sibusise manje njengoba silindela wena egameni lika Jesu Christ siyakhuleka manje amakhanda enu ekhotheme. Ngizocela umfowethu Williams.